Ngiyabonga mfowethu Omen, kulungile, kulungile. Kumnandi kakhulu kuba sebandleni futhi kulokhu kusa nokuba nalesi sikhathi senhlanganyelo ngakulezi zinto zikaNkulunkulu. Futhi manje asijahi neze lapha khona lapha eTabernacle uyazi sithi nje ukuthatha isikhathi sethu futhi ngesinye isikhathi ukuthi ukukhathaza kancane kulabo abamileyo futhi njengoba bengakwazi noma mhlawumbe kungenzeka nithi ukuphuma ngezinye izikhathi futhi kunikezwe uma omunye abantwana bengafuna ukwenyuka basondele eduzane kancane lapha ngicabanga ukuthi singabahlalisa abanye abambalwa futhi nazi ezinye izihlalo ezimbili ezengeziwe ezintathu cishe ezine phezulu lapha emsamo uma noma ubani ngemuva engafuna ukwenyukela lapha futhi athokomale noma uma omunye ethe ukuba ngemuva kancane kuyisikhathi sabo sokuqala ebandleni nabanye bamalunga amadala bezokwenyukela lapha bese behlala phansi singajabula ukuba nabo phezulu lapha ukuze kunikezwe omunye isihlalo abanye babadikoni noma umunye umfundisi noma kanjalo njalo ozokwenyukela lapha kungahle kube yithuba ukunikeza umunye umuntu isihlalo omileyo nabanye babantu baseza ngapha bezama ukungena esizeni ngemuva babona isikhala sizihlalo sivaleke ngci bese beyamunga bese bephuthelwa manje nasi esinye isihlalo esengeziwe phezulu lapha ngaphambili ngiyakholwa kunjalo ntombi khona lapha isihlalo lapha ngaphambili impela khona lapha futhi ngibona umfowethu uthi uyasukuma kukhona ezinye ezimbili khona phezulu lapha qhubekani nje nenyukele ngapha abanye ababili khona lapha phezulu ngaphambili uma ekhona ufuna ukuza ngaphambili nase sodwa ezimbili ezintathu izihlalo ezintathu zivulekile lapha cishe ezine emsamo futhi nize kwenyuka awubanje ke lokho kuzovula ezinye izihlalo ukusukela ngemuva isizathu izikhathi eziningi abantu bayangena emva kokuba inkonzo siqalile bayoqalaza eminyango ongemuva bese bebuyela phandle futhi bese bephuthelwa izinkonzo nase sisodwa ngapha esinye sisodwa siphakathi nendawo ngo yebo sisodwa ezimbili ezintathu ezine ezinhlanu lokho kwenza izihlalo ezinhlanu zingabi namuntu manje phezulu lapha ngaphambili kuphuka ngo uzenze uzizwe wemukelekile nje futhi usekhaya inkosi kubusise mfowethu George ngiyajabula ukukubona futhi kulokhu ukuza ngenkathi ilokho kuhle kakhulu dadewethu manje wena inenekazi elincane uma li kukhona esisodwa khona ngemuva lapha esakhe khona lapho sithandwa buyela khona impela emuva lapho okumi khona leyo leyandoda ekhona lapho lokho kuhle wonke umuntu uhleli ngokuthokomala khona ke bazizwa bekahle bazizwa sengathi ngiyazi ukuthi akuthokomele kakhulu phakathi lapha kodwa sifuna nina nisondele kakhulu ngakho konke esinganenzela khona
We are looking forward to
Manje sibheke umhlangano ozayo sibheke ngamehla abomvu izibusiso ezinkulu esikhatheni sizayo lomhlangano ozayo wesiprofeto Manje kulokhu kusa ngitshele abafo ukuthi bengizokhulekela abagulayo futhi leli kuzoba yithuba lokugcina engizoba nalo manje ngikhulekela abagulayo ebandleni kuze kube semva komhlangano ngesikhathi somhlangano sifuna ukusigcina emibheni wesiprofeto uma kungenzeka sikwenze bese ke emva kwalokho ngicabanga ukuthi mhlawumbe phambi kwa Christmas ngizothanda ukuba mhlawumbe ngibe nomunye umhlangano wobusuku obuncane obuthi abube bubili ngoba Danieli lapha ebandleni ngoba mhlawumbe unyaka oqala ngizohamba futhi ngiyazi ukuthi asinaso isikhathi esikolu kakhulu esisele ngakho manje uma noma ubane eza futhi efuna ukubhukelwa emahotela abahamba ngezimoto kanjalo njalo sinakho lokho kuhleliwe manje ngakho singakuthola ukubhuka Nomnumzane Morris owaphiliswa kumdlavuza womphimbo wayengumgijimisi eganwe emndenini wakwa Dr. Ada umngane wami lapha edolobheni nowamhlinzela umdlavuza womphimbo futhi wayefa Nenkosi yangiholela ezansi endlini yakhe eminyakeni eyisithupha eyisikhombisa eyadlula lapho ayelele khona endaweni kadadewabo efa enomdlavuza umphimbo futhi ngiza kuye enhla lapho esitolo sokugunda izinwele ngolunye usuku efakaza Wathi ngangingakwazi ngisho ukugwinya futhi wathi emizuzwini emihlanu emva kokuba sengikhulekelwe ngidla idina lami futhi wathi akukaze kube khona nomkhondo wawo kusukela lapho uphethe iholo iwife yabahamba ngezimoto futhi uthe Bili ngiyezwa ukuthi unomhlangano ozoba khona futhi noma yibaphi babantu bakho abazoshayela lapha ngizobanika amanani ashibhe kakhulu unehotela labahamba ngezimoto elisha lapha futhi banikwe amanani omndeni kanjalo kanjalo futhi ngathatha amakadi akhe futhi ase-ofisi kanjalo kanjalo futhi singaxhumana bese sithola ezinye izindawo lapho esemva kokuba lokho kubhuka sekuphelile lapho esingathola khona amanani angcono kakhulu izindawo zokulala ezingcono kakhulu ezizokwenelisa abayikho abangani bethu ngicabanga ukuthi kwedlula konke abaningi benu kusobala uzoba nabo abanye ekhaya lakho uqobo futhi lokho kuhle kakhulu uma unganakekela omunye kuthokomele kakhulu njengasekhaya uyazi lapho khona ongaba namaKristu nenhlanganyelo bese kuthi ke ungathi nje ukuthi uhambe ugijime phezu kwemibhalo sindawonye ngifuna wena ngamunye ulethe ibhuku lakho ulethe ipensela lakho isizathu sizonikeza izikhathi amadate imibhalo ngeminyaka yebandla esikhombisa iminyaka yebandla esikhombisa yokugcina nokuthi inqobelana kanjani futhi umlayezo wesiprofeti Emva kwalokho kuqala ngizowushumayela bese uya eTapeini iTape kaZibuthe ukusuka lapho uye emarekodini bese ke uthathwa ngokuthi ubhalwe ngokufishanisa bese ke uthayipho encwadini nezincwadi izoba yisihlaziyi eminyakeni yebandla ezikhombisa futhi ukuba angicabanganga ukuthi kwakudingekile futhi ukuba angicabanganga ukuthi kwakudinga kabi ngempela bengingeke ngithathe isikhathi sabantu sokukusho kodwa ngikholwa ukuthi kungahle kube isikhathi sokugcina ukuthi siyoke sikwemukele kuleli bandla kakhulukazi ngakho manje masibe semkhulekweni ngempela ngakho emkhulekweni ngempela Manje ngeviki elizayo ngifanele ngiye eLouisiana niyazi ngomhlangano ezansi lapho futhi ngiyoba seShreveport eLouisiana kusukela singamashumi amabili nane kuya singamashumi amabili nesikhombisa eShreveport eLouisiana nomfowethu Mo futhi nje leyo inkonzo yokuvangela evamileyo bese ke ngibuyela lapha singamashumi amabili nesiyagalolunye noma singamashumi amathathu futhi zizine kuDisemba siqala lapha Manje kuyoba khona umlayezo wasekuseni futhi manje uma ngingeke ngaphumelela ngesikhathi sesibusuku ngithole lowo nyaka webandla ufike lapho engicabanga ukuthi ufanele ube khona ukuthi abantu bakuqonda kahle hle ngizobeke sengeqela ngale ngqo ngokuso kulandelayo noma ngentambama elandelayo ngiuqede lapho eTabernacle bese ke ngibuyela onyakeni webandla ngalobo busuku obulandelayo ngoba ngifuna ukuqiniseka ukuthi Gonke kutholiwe niyabo ngoba kuswelekile Siyazi ukuthi siphila esikhathini esixake ngempela futhi siyakwazi lokho ngendlela izinto eziqonga ngayo futhi manje kulokhu futhi engikushoyo eTabernacle uma kuba khona izihambi lapha isizathu sokuba ngilethe le milayezo kanjalo kanjalo eTabernacle futhi kungabi phandle ensimini yobuvangeli yingoba lesi sisekelo sasekhaya lapha futhi lapha ngiyazizwa ukuthi ngingayishumayela imfundiso ngendlela engiyibona ngayo ngendlela engiyikholwa ngayo Manje lokho akushayisani nenkolo kanoma ubani niyabo noma ngabe yini abafuna ukuyikholwa lokho kulungile futhi manje kunezikhathi eziningi niyazi ukuba besizohamba sonke kulokho kusa sithole imilobo yeminwe akukho namunye wethu lapha esinezithupha ezethu ezifanayo bathi awekho amakhala amabili afanayo Ngicagele nonke niyajabula ukuthi alifani nelami kodwa abekho abantu ababili abafana nsi ngakho izinto ezimbili ngakho khumbulani kodwa sonke sizovuma futhi sivume ukuthi siyayithanda inkosi uJesu phezu kwalezo ziba Ngathi uma iRoma elikatolika uma ethembele ebandleni elikatolika okuyifundiso eqavileyo kodwa uma ekholwa ukuthi lelo bandla likatolika lizomsindisa ulahlekile kodwa uma enokukholwa kuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi ethembele kuye nensindiso usindisiwe uma iMethodist noma iPentecostal noma iBaptist uma bethembele ebandleni labo noma inhlangano ukuba ibasindise balahlekile kodwa uma bethembele kuJesu Kristu futhi bamemukela ngoba ukukholwa okuqondene nawe ngqo kuKristu Jesu osisindisayo. Noma ngabe uyiBaptist, iPentecostal, iLuthela, iKatolika, iJuda, kumbe noma yikuphi okunye, ukukholwa okuqondene nawe kuJesu Kristu. Ngilena yitheyiphu kazibuthe futhi iyasebenza njengamanje ngakho ngineqiniso ukuthi wonke umuntu ukuqonda kahle lokho kodwa uma umuntu eshumayela ifundiso khona-ke ufanele uhlale nenkolo yakho ngqo uma ungakwenzi khona-ke ungumzenzisi uma usho into ethize ngoba ishiwo ngomunye umuntu futhi enhliziyweni yakho ungakukholwa lokho khona-ke ungumzenzisi ngoba usho into ongayikholwa ngingaqoka ukugxekwa kancane phezu kwezinto engizikholwayo kunokuba ngumzenzisi emehlweni kaNkulunkulu ngokuzama ukuqedisa nomunye umuntu futhi manje kule mihlangano lapha ungevumelane nezinye zalezi zinto ngokumangalisayo kodwa ningaxabani nami isizathu ngi noma ngoba ngiyanithanda futhi kunjalo ngicabanga ukuthi ngikwenza kucace ukuthi ngiyakholwa ukuthi ngamunye wenu uma uyiKatolika, iProtestane noma oweJuda kumbe noma ngabe uyini uma wethembele futhi wemukele uKristu njengomsindisi oqondene nawe usindisiwe ngokuba sisindiswa ngokukholwa ukuthi kungomusa futhi kanjalo amabandla ethu awu ukuzihlanganisa kwethu namabandla ngeke kusho lutho kangako kodwa ngicabanga ukuthi kulokhu uma uzoza futhi ungabandlululi ukuthi nizothola ukuthi lona impela ibandla lehlelo yilo elisidabule yonke indawo ngendlela esiyiyo manje yilokho okwaletha inkathazo niyabo futhi uma nje besingaliyeka ngendlela elaliyiyo manje kukhona engikuyekayo lapha futhi ngifuna ukwenza isicaphuno futhi nginiqinisa ukuthi nina lapha ngeTabernakele bangani bami nazi ukuthi angikusho lokhu kuba ngithi niyabo nginitshelile angiqondile lokho ngethemba ukuthi ngeke neze ngifike endaweni engizenza mina uqobo phambi kwabantu njengowazi konke uma ngingaze ngifinyelele ekubeni ngibe njalo ngiyacela umuntu akeze angilungise futhi angiqondise futhi athi lapha awume kancane niyabo angifuni ukuba njalo kodwa uma uNkulunkulu esho noma yini futhi ifakazisa ukuthi iqiniso ngithanda lokho ukuba kwaziwe ngoba akusimi engikushilo nguye owa kushoyo manje ngangi futhi njengoba ngishilo ngesonto ledlule ngikholwa ukuthi bekuyilo lapho sengibe kuleli pulpiti iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili futhi angikaze nakanye ngike ngiphathe ezombusazwe ayikho nhlobo indlela uze kwaba ngesonto ledlule futhi nginitshelile ninabantu ukuba nje nikhuleke ngaphambi kokuba niye ezikhungweni futhi nivote ngehlela komfowethu right ngelinye ilanga futhi ngikagele ungomunye abadala kunawo bonke yena nomfowethu Roy Slaughter nabayingcosana balabo ongaziyo yonke le minyaka nomfowethu right akazanga neze ukuthi ngivote kanjani ubengazi noma bengingowe Democrat noma iRepublican futhi lelo yikhaya lesibili kimi kuyize kabi yingalesi sizathu umfowethu right ngiyabonga angikaze akekho waziyo ukuthi ngivote kanjani ngoba umabili amaqembu alikho elingaqhosha kodwa ngeviki ledlule isizathu sokuba ngizwakalise ngendlela engenze ngayo bekubandakanye okungaphezu kwezombusazi ngithanda kunifundela isiprofetho esanikezwayo ngifike futhi kwangathi kambe umnumzane Mesa nabaningi babo bazothatha ezinye zalezi ziprofetho ezindala futhi bazivumbulule futhi bazibuyekeze kancane noma bazifinyelelise esikhathini samanje bese bezifaka emaphepheni Ngithanda ukufunda ezinye izinto engithanda ni lokhu kuqala ngithanda ukufundela enye into.
1932, listen to this. As I was on
1932, lalelani lokhu. Lapho sengisendleleni yami lapho sengilungela indlela yami ukuba ngiye esontweni kulokhu ukusa kwenzeka ngaba sembonweni. Izinkonzo zethu ibanjelwa eMix Avenue ekhaya lezintandane ezindala lapho uCharlie Ken akhe khona engxenyeni yendlu usakhe ngaphesheya kumgwaqo nje manje niyazi.
And it came to pass that while I was in this vision I seen some dreadful things take place.
Futhi kwenzeka ukuthi ngisekulombono ngibone izinto ezisabekayo zenzeka ngikhuluma lokhu egameni lenkosi.
The president which now
umungameli okhona manje umungameli Franklin D. Roosevelt manje khumbulani lokhu kuseminyakeni engamashumi amabili nesishiyagalombili eyedlula kuyobangela ukuba umhlaba wonke uye empini.
And the new dictator of Italy Mussolini shall make
nombusi omusha ongaphikiso wase-Italy Mussolini uyokwenza uhlaselo lwakhe lokuqala elubhekise e-Ethiopia futhi uyothatha i-Ethiopia kodwa lokho kuyoba ngokugcina kwakhe uyofika ekupheleni kwakhe.
We will be in war with Germany. Watch Russia. Now that's the communism.
Siyoba sempini neJalimane, qaphelani iRussia. Manje lokho niyabo ubukhomanisi umbuso wamaJalimane nombuso wamaNtaliyane qaphelani iRussia kodwa leyo akusiyo ona enkulu kuba iqashelwe.
It shall also has been an evil thing.
Uyakuthi futhi bawukade kuyinto embi eyenziwe kulelizwe. Bavumela abesifazane ukuba bavote lesi sizwe sabesifazane futhi uyokonakalisa lesi sizwe njengoba kwenza u-Eva e-Eden. Manje niyabona ukuthi ngishayelani ngesando ngendlela engenza ngayo na ngino-isho kanje inkosi. Ekuvoteni kwakhe uyokhetha umuntu ongafanele. AbaseMelika bayothola ukubhaqabulwa okukhulu endaweni eyokwakhiwa iJalimane okuyoba udonga olukhulu olwakhiwe ngokhonkolo ulayini Maginot iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuba luze lwakhiwe kodwa egcineni bayoba ngabanqobi. Kwase kuthi-ke lapho laba besifazane sebesiza ukukhetha umuntu ongafanele ngase ngibona owesifazane omkhulu esukuma e-United States egqoke kahle futhi emuhle kodwa enonye enhliziyweni uyoba phakathi kokuthi aqondise noma aholele lesi sizwe emonakalweni nginakho kobakake mhlampe ibandla likatolika.
Also science will progress especially in the mechanical world.
Futhi science iyoqhubekela phambili ikakhulukazi ezweni lezemishini izimoto ziyoqhubeka nokuthi zimisise okweqanda ekugcineni bayokwakha leyo engeke isidinge isitelingi sebenayo manje yolawulwa ngamanye amandla athize.
Then I've seen the United States as one smoldering
ngase ngibone i-United States njengaleyo eshunqayo indawo eshile kuyoba seduze kokuphela. Ngase ngithola kobakake ngiyabikezela ukuthi lokhu kuyokwenzeka. Manje khumbulani inkosi yilokho inkosi eyangibonisa khona kodwa ngibikezela ukuthi lokhu kuyakwenzeka ngaphambi kuka-1977 phezu kwalesi sibikezelo engasekela kuso ngenxa yesiwombe sokubulala ngokucekela phansi okuzayo manje ukuthi kwakuhamba ngesivinini esikhulu kanjani lokho ukuthi kuyothatha isikhathi eside kangakanani lesi sizwe size sidibane nendawo yaso.
Look what happened.
Manje bukani ukuthi Kwenzekani manje? Umongameli Franklin D. Roosevelt wathatha iMelika wayisa ephathini yetiye yaseNgilandi. Kunjalo iJalimane ayizange isibeke icala, yithina esababeka icala. Kwaphosa umhlaba wonke wangena empini, lokho kubangela impi yomhlaba. IGermany yakhe ulayini iMaginot okungukuthi lapho noma imuphi oyithawe elidala lapha uyazi ukuthi yathathani lapho ulayini iMaginot. Abesifazane benikezwa ilungelo lokuvota bakhetha uKennedy ongumongameli okhethwayo ivoti labesifazane, umuntu ongafanele okuyothi ekugcineni uholele ekulawulweni ngokugcwele okwebandla elikatolika e-United States bese kufika ibhomu eyiqhumisayo. Zisikhombisa izinto ezibikezelwe futhi ezinhlanu zazo sekuvele kwenzekile, ngakho ungehlulela qobo lwakho ukuthi siqhele kangakanani siseduze kokuphela. Uma lezo zinto ezinhlanu sezenzekile, lezi ezinye izinto ezimbili bophezelekile ukuthi zenzeke, ufanele kwenzeke nje. Angicabangi ukuthi uMnumzane Kennedy uzoba nempumelelo enkulu kangako manje, ngoba uzokwenza ukuthi abe ngumongameli wesimangaliso ukuze angenise abanye ukuba athole isigcawu sibekwe njengoba benazo nje eNgilandi, njengoba benza eMexico, njengoba benza noma kuyiphi enye indawo kanjalo. Nabantu baseMelika bebeguguguquka kakhulu, abekho kokukamoya, bahlakaniphile kodwa bahlakaniphe ukwedlula ukulunga kwabuqobo. Ubuhlakani bushibeka ubuyele emuva ngesinye isikhathi futhi buqhuma ngemuva, ngakho ngishumayela ngalokho kulokhu kusa kancanyana. Ngakho sithola ukuthi sisemkhawulweni ngo. Isizathu sokuba ngisho lokhu ngingaleso sizathu ngicindezela lokho ngolunye usuku kakhulu impela ngendlela engenza ngayo, kodwa kwakuyilokho okwakwenzayo. Kunjalo ivoti labesifazane elibeka nike nayiqaphela imibuthano kwithelevishini na ukuba kube nguNixon maduze nje, bonke abesilisa bonke babefuna ukwanga uKennedy, abesifazane begxuma beqamalaza phezu kwezimoto, yonke into kanjalo begxuma phansi phezulu. Futhi manje ake ngilethe enye into angiyibhalile lapha kodwa etheyiphini enozibuthe, futhi lokhu kuyatheyishwa. Futhi ngo-1956 eChicago e-Illinois ngimi leso sikole, isikole esiphakeme i-Lane Tech, babe lapho. Ngathi lo nyaka uzoba yindawo yokushintsha kweMelika. Ngisanda kuvela phesheya kwezilwandle, angazi ukuthi ngizelani. Ngiyabuya ngakhansela imihlangano yami e-Afrika nangapho ngabuya. Billy Graham into efihlakalo wakhansela yakhe, uTommy Osborne wakhansela eyakhe, futhi sonke singamula e-United States emihlanganweni. Ngathi iMelika iphakathi kokuthi izomamukela noma imenqabe uKristu kulo nyaka. Ngase ngithi ngenkathi bekhetha e-Indiana umfana oneminyaka engama-22 nyaka ubudala umfana ukuba ngumahluleli, umoya wenkosi wafika phezu kwami. Ngase ngithi ekugcineni bayoba nomongameli oyoba ngomunye walaba abagunda izinwele i-crew khathi osaphazayo omongameli abawuhlobo lwababethi ubafazini. Manje lezo izibikezele eminyakeni eyedlula. Niyabona ukuthi sekuphi na? Isikhathi sesedlule kunoma sicabanga. Ngakho ngicabanga ukuthi le milayezo kule minyaka yebandla esikhombisa ihambisana nesikhathi. Masibe semkhulekweni futhi sifundisise. Manje uma ungavumelani futhi uthi ngicabanga ukuthi umfowethu Branham unephutha, lokho unelungelo lokwenza lokho. Kodwa ngaphambi kokuba senze lokho, ngaphambi kokuba ukwenze, ake sihlole ukuthi inkosi itheni ngemibhalo. Sibone uma manje-ke iziprofeto okwanikezwayo lokho kuzofezeka, futhi bukani nibone lapho zifezeka noma cha. Manje usetheyiphini kanjalo njalo, niyazi ngakhuluma eminyakeni eyedlula futhi nakho manje kuyafezeka. Umusolini wehlela e-Ethiopia, akazange na lawo bantu abangamakhaladi ahluphekayo ezansi lapho ena namasikela amakhulu izizenze nezinduku ukulwa ngazo, futhi yena imishini yesimanje wavele wabacekela phansi ebuya ekhosha ngakho, kodwa wahlangabezana nokubhujiswa kwakhe, lokho uqinisile futhi abasemelika futhi amajalimane akha ulayini maginot futhi ba futhi amamelika athola ukubhaxabulwa kanzima lapho kodwa ekugcineni iyanqoba kunjalo impela nina maqhama adala bazalwane niyakwazi lokho nani nonke kwi-D-Day kanjalo njalo nangenkathi bengena manje futhi niyathola ukuthi abesifazane banikwa amalungelo ukuba bavote futhi bakhethe umongameli ababengafanele ukuba bamkhethe nabo lokho yilokho kuwa nobuso balokho manje senyukela kulomhlangano olandelayo ozayo futhi sibe semkhulekweni futhi sikhuleke kanzima manje ukuthi uNkulunkulu uzosibusisa futhi avule ukuqonda kwethu ukuze silazi ihora esiphila kulo. Asikhothamise amakhanda ethu manje senzele izwi lomkhuleko.
Our gracious Lord, as in one way I feel shaken.
Osiyethe nomusa njengasendleleni eyodwa ngizizwa ngivevezela ukwazi ukuthi lelizwe selisesikhathini sokugcina ngeke ngazi ukuthi isiphi isizwe engingabalekela kuso akusekho siphephelo kuphela ngokubheka phezulu. Ngokuba siyatshelwa uma lezi zinto seziqala ukufezeka khona-ke ebhekani phezulu ngokuba ukuhlengwa kwethu sekuyasondela. Oh uNkulunkulu ngikhulekela izwe linesiyono namhlanje esimweni salo ukuba libone ukuthi yonke into yenzeka kanjani. Ngikhulekela ukuthi ngandlela thize Nkosi ukuthi uzokhuluma kuyo yonke inhliziyo wonke umfundisi ukuze abe yilangabe elivuthayo kulezi zinsuku zokugcina ukubizela ekuphendukeni futhi babuyele futhi ekukholweni ibandla likaNkulunkulu ophilayo. Njengoba sazi siphila kulowo nyaka webandla laseLaodikeya lapho abazoba sivivi khona, ngiyakhuleka baba ukuthi uzosivumela sibambelele sidingi kulokho esinakho uKristu sibheke lolo suku lokubonakala kwakhe. Sithethelele izono zethu njengokuba nathi sibathethelela labo osonileyo. Futhi siyazi manje Nkosi ukuthi siyalibona izwe elingaphandle sazi ukuthi wakufanele kufezeke ayikho indlela yokukumisa. Nakuba sikhuluma ngokumelana nakho futhi sinikeze iphimbe elimelana nakho nokho siyazi ezinhlizweni zethu ngokwezwi lakho kuzoba njalo noma ikanjani ngokuba wena usho kanjalo. Kodwa ngalolo suku lokwahlulela lapho itheyibhu kazibuthe enkulu kaNkulunkulu iyodlala khona, sifuna iphimbo lethu limelane nokungalungile futhi limele okulungileyo. Sikhuthaze namhlanje Nkosi ngobukhona bakho. Busisa bonke labefundisi olapha nalo lonke ilunga lebandla bonke abazelwe ngokusha ezweni lonke ezinkulu izinkuni zomlilo onazo emsakazweni nangaphandle kwezinye izingxenye zezwe zishumayela ivangeli izithunywa zenkolo zihamba zilambile abayeni namakhosikazi phansi kokujulile ukuhlushwa besalokhu bemi endaweni yokugada uNkulunkulu babusise namhlanje. Nasethabenakele elincane siphe okwezibusiso zakho Nkosi sicobe. Busisa labo abaculile kulokhu kusa amaculo amangalisayo aseziyoni abengamagugu enhliziyweni yethu iminyaka. Sazi ukuthi ngolunye usuku siyoma futhi sicule lawo maculo ebukhoneni bewundlu. Busisa izwi namhlanje futhi ugcobe umlayezo Nkosi ngokuba sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe. Amen. Ngifuna ukuba yeninake kulokhu kusa kumunye umbhalo otholakala encwadini kaGenesisi futhi manje ngizozama ukusheshisa ngiqede impela ngalo mlayezo Inkosi Thanda ngoba sifuna ukukhulekela abagulayo futhi sibe nenkonzo yombhaphathizo. Ngifuna niphenye encwadini yokuqala yeBhayibheli isahluko sokuqala sencwadi uGenesisi isahluko sokuqala futhi asiqale sifunde evesini lesishiyagalolunye.
And God said, let the waters under the heavens be gathered together.
UNkulunkulu wathi amanzi aphansi kwezulu mwaqoqeleke ndawonye bonakale umhlabathi omileyo kwaba njalo. Okomileyo uNkulunkulu wakubiza ngomhlaba waqoqa nokuqoqeka kwamanzi wakubiza ngokuthi izilwandle uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
And God said, let the earth bring forth grass and herbs yielding seed.
UNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze utshani imifino ethela imbewu nemithi yesithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo ekuyo imbewu yayo emhlabeni kwaba njalo.
And the earth brought forth grass and herbs yielding seed after his kind.
Umhlaba wawusuveze utshani nemifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo nemithi yathela izithelo ngezinhlobo zayo ekuyo imbewu yayo uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
Now I want to take a text upon the subject of condemnation.
Manje ngifuna ukuthatha indikimba endabeni ethi ukulahlwa ngokumelwa futhi kwangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo ezwini layo. Emavikini amabili noma amathathu edlule ngangqamula ezifundazweni zasentshonalanga futhi ngangihamba ngibuka lapho ngizishayelela ngiyohlangana nosomabhizinisi abangamaKristu enhla e-Idaho futhi ngamangala lapho ngibhekisisa amabhodi ezaziso isikhangiso. Impela ungaqalaza bese ubona ukuthi yini esengqondweni yabantu nokuthi yini esezinhliziyweni zabo. Njengoba bengihlale ngisho njalo ake ngiye endlini yomuntu futhi ake sibone ukuthi hloboluni lo music abawulalelayo, ake ngibone ukuthi hloboluni lwezincwadi abazifundayo nokuthi hloboluni lwamaculo abaculayo, hloboluni lwezithombe abanazo endlini yabo. Sengingahle ngikutshele nje ukuthi injani imvelo yalowo muntu, niyabo?
It's because
ingoba bona kunandaba ukuthi bafakazani okuphambene izithelo zabo ziyafakaza ukuthi kuyini.
And I noticed that we are great.
Uthi ngaqaphela ukuthi siyisizwe esikhulu seze science. Izwe leze science.
And I noticed on the billboards.
Futhi ngaqaphela emabhodini ezazisi kakhulukazi emfundeni yombila esentshonalanga. Kanjalo njalo kwakuyisithombe sendoda ibambe isikhwebu sombila igumuza isikhwebu ithi ndoda umbila onjepho futhi kwaku umbila odumile obasteliwe futhi ngandla thize ngisacabanga ngalokho ngihamba ngigibele ngedwa futhi ungeke usawugcina umsakazo wakho uvulile ngoba ikakhulukazi ezifundeni lapho nje okukhona khona zonke iziteshi yilo music umdala wodumdum na yonke leyo nto niyazi umculo okuzibinyikinya futhi nje awona ngaphandle uma uvele nje uvule ngehora bese uthole izindaba nesimo sezulu bese ke uphinde uvale futhi. Ngakho ngikholwa ukuthi mhlawumbe inkosi yayingisiza futhi ngase ngibhala kuyingemuva le mephi yami yomgwaqo ukubhastela ngoba kukhona okwashaya kimi ngenkathi ngikubuka ezinhle kabi izinhlamvu ezinkulu zombila. Ngacabanga lokho kwehluke kakhulu kunombile esasivamise ukutshala, yonke into isiba ngebhasteliwe.
But did you know that it's no good?
Kodwa benazini ukuthi akulungile na, akuna kuphila kukho, ngeke kwaphinda kuzizale futhi, ungeke wawutshala umbila obhasteliwe uma ukwenza unenkinyana ebhashile nje ngoba kuphasteliwe. Ngase nganyukela entabeni nomunye wabaphelekezeli owayenami wayengumfuyi wezinkukhu futhi yena efuya izinkukhu waseke nje ephelekezela wakhuphukela ezintabeni okwesikhathi esedlule indoda enomoya omuhle kabi futhi ngenkathi esezwa ukuthi ngangingumshumayeli ngani ngokushesha uqala ukukhuluma nami ngezinkukhu ezibhasteliwe. Manje ke ngenkathi enza lokho kwabuyisa indikimba yami encane ebhalwe phansi emephini yami yomgwaqo ukubhastela. Awu, sisaqambalele ezikhwameni zethu zokukhempa ekhweni phezulu entabeni ngathi kuye, ngithanda ukufunda kabanzi ngezinkukhu ezinjalo.
Well, he said, Science has really done
a great thing. Wathi isayense yenze into enkulu ngempela. Wathi bazalanise izinkukhu nezinto ezihlukene. Sebeze bafika endaweni lapho ngempela kungasekho milenze ezinkukhwini noma kungasekho maphiko enkukhwini. Sekuyisifuba nje yonke indawo.
But he said the bad part comes now.
Kodwa wathi ingxenye embi efikayo manje ukuthi abantu abayifuni. Ngoba inyama ethambe kakhulu nenkukhu iphila kuphela unyaka owodwa bese iyafa.
It's almost dead to start with.
Cishe impela ifile oqala nje. Niyabo ungupastela akulungile akubuhle. Futhi iningi labantu manje ofuna ukuba nediya lenkukhu emnandi uyahamba aye emaphandleni bese ezithengela inkukhu enezinyawo ekwazi ukukhwanda nezimpiko ekwazi ukundiza futhi yinkukhu ngendlela uNkulunkulu ayenze ngayo. Kodwa ngokupastelwa kwenkukhu osekuyenze yaze yaba isifuba nje futhi ihamba iketuka futhi ifanele igcinwe endaweni esithekileyo abakwazi ukuyibeka ngaphandle ayikwazi ukukhwanda ayikwazi ukuziphilisa nenyama inalokhu imbi kabi ngangokuthi abakwazi ukuyisebenzisa futhi uma inkukhu yenziwe yaba inkukhu ezalelayo amaqanda ayo angeke achamiseleke. Manje-ke enye into inkukhu izibeka yona ekufeni ngonyaka. Ihlala unyaka kuphela ngacabanga awu manje leyo inkukhu ethize. Ukupastela kudatshulwa lokho okwenziwe nguNkulunkulu. Manje-ke sasinohlu lweminyuzi esihamba nayo futhi ngaqaphela ukuthi umnyuzi uyipastela nawo. Ungakubeki nje neze kuNkulunkulu okokwenziwa komnyuzi. UNkulunkulu wayengahlanganise lutho nalokho. Khabu kwaba ngumuntu lowo. Umnyuzi awazi ukuthi ungowangaphi, awukwazi ukuphinda uzizale futhi. Uyipastela niyabo, awazi ukuthi wawungubani ubaba wawo nokuthi wayengubani umama wawo. Futhi awukwazi ukuphinda uzizale futhi. Ungumnyuzi nje, futhi usemgwaqeni oshelelayo uya ekufeni. Futhi akunandaba ukuthi uzama kangakanani ukuveza inhlobo yawo. Awukwazi ukukwenza, lokho konke kuphambene nezwi likaNkulunkulu.
God said here in Genesis,
uNkulunkulu washo lapho uGenesis
wokuqala
leshumi nanye. Yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Ngokuba ukuphila kukuyo inkomo. Yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo.
But man is trying to show that
kodwa umuntu uzama ukukhombisa ukuthi uhlakaniphe ukwedlula umdali wakhe. Ufuna ukufakazisa ukuthi wazi kakhulu ngalento kunoma kwazi uNkulunkulu. Ngakho-ke kulokhu njalo ngesayense zama ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi wazi kakhulu ngakho kunoma kwazi yena.
UNkulunkulu
uyamdedela nje aqhubeke ngocwaningo lwakhe lwezesayense.
Futhi
owenze njalo uzibulela yena. UNkulunkulu udedela ukungazi kwakhe kubulele yena uqobo. Mama wami emumva laphaya wayevamise ukuthi nika inkomazi intambo eyenele izilengisa yona. Awu iqiniso lelo. Futhi uvele nje udedele uNkulunkulu uvele adedele umuntu. Nje aqhubeke futhi aziphanyeke yena ngobula bakhe uqobo. Akasoze ahlakaniphe ukwedlula uNkulunkulu. UNkulunkulu uyakwazi okufaneleyo. Kodwa abantu bokupastela bazama ukukhiqiza umkhiqizo ongcono kunalokho okwadalwa nguNkulunkulu.
God when he created
manje,
his church.
UNkulunkulu ngenkathi edala ibandla lakhe. Wadala ibandla lePentecost.
That was the original.
Lelo lalingalese kutakeni. Ibandla sePentecost.
Ligcwaliswe
ngomoya ongcwele. Abesilisa nabesifazane beholwa ngumoya kaNkulunkulu. Umuntu akakwazanga ukuyeka kanjalo nje lokho. Wayefuna ukubhastela ibandla. Ngakho wazalanisa izwe nalo isayensi yezenkolo izimfundiso amahlelo.
Oh,
impela kwenza kube yibandla elihle ngokuthe gaca. Yebo, kwehluke kangakanani ebandleni lasekuqaleni. Oh, sinezindlu ezinkulu abashumayeli abafundile izinga elingcono labantu abaphezulu phezulu abagqoke kangcono befaka amagama abo kuyo nemali yabo kuyo ukuyigcina iphezulu phezulu bethumela befundisi babo emakholiji ukuphucuza imifundaze yabo nesayensi yezenkolo ngaso sonke isikhathi bebathatha bebadedisa kude nonkulunkulu. Lelo kwakungesilo icebo likankulunkulu ekuqaleni. Akazange athumele namunye wabo kunoma yiliphi ikholiji. Wabathumela ekameleni elingaphezulu ukuba balinde lapho kwaze kwehlela umoya ongcwele phezu kwabo ukuba babe ngabefundisi abagcotshiweyo benkosi. Kodwa ukupastela beletha ibandla esayinseni yezenkolo esikhundleni sokudedela umoya ongcwele alihole bangenisa ababhishobhi ababonisa abakhulu kanti umoya ongcwele umholi kankulunkulu wasekuqaleni webandla. Kodwa bapastela ibandla njengoba benza enkukhwini, njengoba benza emizini, njengoba benza kuyo yonke enye into bekupastela bekwenza kwehluke. Bezalanisa ezweni izinto zezwe, imidlalo yebasketball, namasapho amasopho, nemidlalo eluthanayo, nazo zonke izinhlobo zezinto zezwe. Iqiniso kuhle ngokuthe xaxa, kuyindlu enkulu ngokuthe xaxa, izinga labantu abaphucukile. Ukucula kwabo kungahle kube ngokuhleleke kakhulu emanothini kanjalo njalo kunene Pentecost eyifashion endala nesikhujane esincane ithamborini nesiginci kodwa kunambewu akuzwakali kahle kukho bakuchaze bakudedise konke okwalo lokhu kungcono kunanoma kwakunjalo lokho njengoba bezama ngombila ophasteliwe ungcono kunoma kwakunjalo mdala kwakungengcono ukuphila kuwo kwakungengcono ingaphandle lingahle ukuba lalibukeka liyingcono kodwa ukuphila kwakungalungile futhi sikhuluma ngokuphila ukuphila akulungile ekupasteleni uNkulunkulu ufuna ngendlela akwenza ngayo ekuqaleni. Ngakho ibandla belipastelwa futhi manje selifika endaweni lapho ibandla selifana khona kakhulu nedlangala kunoma lifana nesibusiso sePentecoste. Izifundiswa ezinkulu zingabafundisi kakhulu ukwedlula ukuba zibe ngabashumayeli zisendaweni kakhulu yokuthola umfundazi omkhulu. Umelusi wethu uneziqu zobudokotela noma into efana naleyo zesayensi yezenkolo futhi abakwazi ukubuye bazizale kubuhle kunjalo abakwazi ukubuyela kubo uqobo. Ubunga kwenza kanjani na? Abakwazi ukuzizalanisa. Zama ukuzalanisa iMethodist neBaptist bese ubona ukuthi unani. Unembuka elibi ngokwedlulele kunoma ubuna le ndawo yokuqala. Kunjalo ungeke. Unomuntu obhashile. Kunjalo. Tshala umbila obhasteliwe. Ukhula ube ngako futhi ujike ube yelo. Akukho ukuphila kuwo. Ngalesi sizathu ungeke wakhipha omunye. Futhi yileyo ndaba ebandleni namhlanje. Alinaphila kulo. Linomningi umbukiso nabantu bezinga elingcono. Bakubiza kanjalo. Izitavezi nkulu ngokuthe xaxa. Izinto ezinhle ngokuthe xaxa. Abaningi abashumayeli abafundiswe kakhulu. Kodwa akukho ukuphila phakathi lapho ukubuye kuzale izingane ezizele ngokusha. Alikwazi ukubuyela izizale kanti uhlamvu lwatshalwa kuqala indawo yesibili bayangena basebela ipastela futhi into yokuqala uyazi soze kwabuye kubuye phela noma yisiphi isifundiso esikhulu ukuba sihambe kanye nami emlandweni wonke noma yiliphi ibandla elake lashiya isisekelo salo sasekuqaleni alikaze likwazi ukubuye likhuphuke futhi ngenkathi uNkulunkulu ethuma uLuther futhi wayenemvuselelo washanela izwe kodwa wayihlela futhi wayipastela nezwe njengebandla likatolika futhi ngenkathi ekwenza wenza ina waveza isigejele samambuka ipastela futhi akakaze avuke futhi akasoze avuke kwase kuqhamuka uJohn Wesley futhi wenza into efanayo elemvuselelo futhi kwathi nje yena no-Asbury nabasunguli abadala bangafa wayihlela basebenza ibandla le-Wesleyan Methodist futhi abakaze bavuke futhi abasoze bavuke ngeke baphinde isheshi into efanayo eliphuma kuCalvin ngenkathi benemvuselelo kwakukuhle. Umfowethu Simpson ukuphethe ephaketheni lakhe manje ovela eCanada isheshe manje sebengena abefundisi nabo bonke ekuphuzeni bayaquba ubhiya wabo nejini nezinto ndawonye ebandleni impela babe namaphathi abo futhi baphuze.
It can never go back to its original again. Now we talk about
manje sikhuluma ngelaseshesi nemethodist nebaptist kodwa ipentecostal iyafana.
A few years ago we had a pentecostal church.
Sasinebandla lepentecostal yalisemlilweni kodwa benzani na balipastela balisela balibuyisela ezweni.
Now what have you got?
Manje seninani na njengoba nje impela uNkulunkulu enze ngomnyuzi selikulayini oshelelayo ngadeveli alisoze labuya seliphelile lahlela futhi laphidlika futhi manje banamabandla amahle ngomkhexaca abantu abangamaphentekoste abevamise ukuba semishini encane ekhoneni lomhubhe omncane abevamise ukukhahlelwa ngapha nangapha beyiswa emumbo naphambili beposwa ejele uhafu wesikhathi ngenxa yokumemeza ubusuku bonke. Awu sekunzima impela ukuba bamtholo yedwa manje. Kwenzekani na balipastela balenza njengebaptisti njengebaptisti yenza njengemethodist imethodist yenza njengoluda uluda wenza njengekatolika inani na ipastela lezimbongolo zasendle kunjalo into engazilutho ukwedlula konke engazi ngakho ngumnyuzi awunakho inhlobo okuzizwela ngokwawo uyokhala ngakuwe kuze kube yihola lokugcina lokufa kwawo ukuba ufune ukukubulala. Awazi lutho ngaphandle ukuthi nginowo awunayo inhliziyo enesawo awazi ukuthi kwakungubani ubaba wawo awungubani umama wawo nokuthi uyaphi noma uvelaphi. Lokho kude kufane nenqwaba yabantu namhlanje kuthi nje akufane sengena ubona umnyuzi na ungakhuluma nawo futhi uyoma lapho ukhiphe lawo madlebe ubuke lobo buso obukhulu obude nalawo madlebe amepo ileyo ndlela leyo nqwaba yezimbongolo eyenza ngayo kunjalo ime nje ikubuke ikhonye izinsuku zezimangaliso lwedlule ukuphuliswa ngukankulunkulu nokukhuluma ngezilimi noma ongcwele ayikho into enjalo. Kunjalo ikolo yomnyuzi kunjalo ipastela inoko kuphela ekwaziyo ngeke neze kwazi lutho olunye uyekanjalo thina siqhubeke nonkulunkulu. Ipastela umnyuzi nje awazi ukuthi uvelaphi awusiwo owohlobo ungeke waba ngowohlobo kodwa ihashi lehlukile. Yebo mnumzane uthatha elihle lokuzalwa ihashi lohlobo limnene nje futhi likahle lithanda ukuphumela lapho ligabavule lizungeze uyazi bese libuya leyamise ikhanda lalo emahlombe akho futhi likhale liziqhubekele liyisilwane esihle.
Stand with you.
Yethembekile. Limathuze kwakho. Ngani na? Yazi. Linamaphepha akhombisayo ukuthi elohlobo. Amen. Linakho kubhaliwe ukuthi lingelohlobo. Igazi lalo limsulwa. Umalondela ngonkwele kaNkulunkulu ozele wakusha. Ungamtshela uJesu Kristu kuyena izona phakade. Memeza kakhulu. Amen. Ngani? Ngohlobo.
His experience is wrote in the Bible.
Ulwazi lwakho lesipiliyoni lubhalwe eBhayibhelini. Zela igazi likaJesu Kristu futhi ungumKristu ongohlobo. Udumo. Avuka umzalanise lapho. Ungoqobo. Uthobile omnene. Ukhona ongamfundisa khona. Zama ukulalela ngalithatha ulise emibukisweni ishe impela ulenze libukeke njenge ngesidalo esingumuntu liyogoba ligabavule ligqume awuboni neze umnyuzi wenza lokho awuboni umnyuzi embukisweni udlala kanjalo ngoba awunazo isimo sokuqina kwasekuqaleni nje ngingalesi sizathu umKristu ozelwe ngokusha engakwemukela ukuphiliswa ngokaNkulunkulu umKristu ozelwe ngokusha angayemukela umoya ongcwele ngoba ikhona into ethize phakathi kuye into ethize ephansi phakathi kuye emenza akholwe moya kaNkulunkulu phakathi lapho uqinisa ngezwi kaNkulunkulu ukuthi ungowohlobo yebo kodwa umnyuzi awenzi kanjalo ingeke awukho lutho phakathi okuyenza ikwenze ngakho.
Now on this hybriding, you know, Eve was the mother of hybriding.
Manje kuloko kupastela. Niyazi, uEva wayengumama ukupastela. Wazala isintu ngokungafanele, niyazi. Emakuba esenze lento embi. Futhi ngiyazi lokhu kusetheyiphini. Ngakho sizobenzela kube sesimweni sezingane uma befuna. Kodwa ngenkathi eba nalendaba yokuba nenyoka okwakungesiyo inyoka noma isilwane esihuquzela ngesisu iBhayibheli lathi yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle. Isayensi izama ukuthola manje bona amathambo esidalo esithize phakathi kwenkawu nomuntu futhi bekubhekisela esizweni esingamakhalati kanjalo njalo kanjalo beza bengazi lutho. Inyoka yayingumuntu. Igazi lesilwane ngeke laqubana negazi lomuntu qhabo omnumzane. Kodwa lolu hlobo lalusondele kakhulu phakathi kwalapho lwaze lwaqubana noSathane wayekwazi lokho umfo oyisiqhwaga esikhulu. Akumangalisi yini ukuthi bathole iziqhwaga ezinkulu ezweni emva kwalokhu na? Ngifike sengathi uJosephus umbhali wayengacabanga ngalokho. Zazingavelaphi lezo ziqhwaga na? Indlela yenyoka.
Bible said that he would call us ukuthi
yayizobangela inzalo yenyoka izalo yenyoka inyoka yayinenzalo nenzalo yowesifazane kodwa ungcono sibashiye kanjalo abakukholwa ngakho sibathatha nje ngesimo sabo sezingane kodwa ngenkathi ekwenza lokho wona ngalisa yonke into. Manje ningakuyisi kuleyo nto ehlekisayo ngiyacela isihlahla sama-apula njengoba bengihlale ngisho uma ukudla ama-apula kwabangala besifazane ukuba baqonde ukuthi babeyambaze bebefanele bawedlula ama-apula futhi ngoba yisikhathi. Angikusho lokho ukuba ngibe lihlaza kodwa ngiyakusho ukwenza iphuzu ukuthi yiqiniso. Kwakungesiyo ama-apula masingatholi leyo nsini ngakho kwakungesiso isihlahla sama-apula kodwa sikuthathe ngomunye umuthi ukuze sikukhiphe bese sigcwalisa indikimba yethu. Asikuthathe umuthi ukukholwa u-Eva athathe kuwo lo muthi onqatshelwe wokungakholwa khona ke singenze indikimba iphume.
She disbelieved God's word. God said a certain thing would happen.
Akalikholwanga izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi uyakwenzeka into ethize thizeni. Wayefanele aliyeke njalo. Wayefanele alikholwe ngendlela uNkulunkulu ayelisho ngayo. Kodwa qhabo uSathane uyafika nesayensi yakhe ezenkolo futhi uyayiqubanisa wase eyinika uAdamu futhi kwabangela ukukhala kubhasteliwe. Yidoko ibandla linakho namhlanje ukubizwa ngebandla ukukholwa okubhasteliwe ucutshwene kwesaba ukungabaza izingaki ukuba bekukholwa kwangokoba bekungeke kunyakaze uma uNkulunkulu esho noma yini kuba ngaleyo ndlela. Kodwa niyabo wayixubanisa wathatha lokho uNkulunkulu akushoyo nalokho uSathane akushoyo wase ekuqunga kokubili wase ethi nakho. Ileyo ndlela abantu abaningi abenza ngayo namhlanje yabo bathatha lokho okushiwo iBhayibheli lokho okushiwo ngumuntu benze ukukholwa okubhasteliwe futhi uma bekwenza bakubuyisela emuva oh kwenza ibandla elide impela kodwa akukho kuphila kulo lifile ukukholwa okubhasteliwe. Oh ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenguye yebo kodwa manje akasesuye umphilisi namhlanje lokho ngokukholwa okubhasteliwe. Yakholwa ukuthi waphi umoya ongcwele maPentecost emuva lapho ngosuku lwePentecost kodwa lokho akusesikho okwethu namhlanje ukukholwa kubasteliwe okulahlwe nguNkulunkulu.
No good.
Kupasteliwe akulungile sukani kukho kubi kufaka kungabaza mhlawumbe ngizokhuphuka futhi ngithole ukuphiliswa mhlawumbe inkosi izongiphilisa lokho ngikukholwa kupasteliwe akulungile lokho ngikukholwa kwebandla sifuna ukukholwa kwankulunkulu unkulunkulu washo into ethize futhi lokho kuliqiniso thalani nalo amen o ngifile sengathi ngabe amazwi ami abebhalwe ngepeni lensimbi thalani lokho shisho unkulunkulu kuyiqiniso ukukholwa kupasteliwe kuyofunda amaHebheru 13 futhi kuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade amaHebheru bese-ke ukukholwa okubhastelwe kuyangena awu ngandlela thize nguyena izolo namuhla naphakade kodwa akakwazi ukuphilisa namuhla ngoba lokho kuphumile ohlelweni lwakhe kodwa ukukholwa ngamaqabo kuyothi uyafana akusikho okubhastelwe akwenziwe konke kwaba ngobusonto nesayensi ezenkolo yomuntu hayi inkolo yomnyuzi izwi lomuntu nezwi kaNkulunkulu kuqutshwe ndawonye njengomveni ohlanekezelwe uJesu wathi akwenje ekuqaleni futhi akunjalo ekuqaleni uNkulunkulu wayefuna yonke imbewu iveze inhlobo yawo futhi siyiphastela noma yini sona uhlelo kaNkulunkulu uthatha imbali imbali yasekuqaleni enkankane ehlazi kwesibhakabhaka noma emhlophe uyiye kanjalo iye kuyela ebumhlopheni ulokhu uyizalisa ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu wenza izinto ngokwehlukile ukuthanda kwehlukile noma yikuphi ukubhastela kweyingozi kabi futhi kuyinto eqalekisiwe kuze konakalisa icebo likaNkulunkulu konakalisa isintu uNkulunkulu waze washo kuDuteronomy ukuthi umntwana wesihlahla wayengavunyelwa ngisho nokungena esizukulwaneni ebandleni lenkosi kuze kube sesizukulwaneni eziyishumi kubi kanjalo-ke ukuphinga izizukulwane eziyishumi ishumi liphindwe kamashumi amane iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kwakukubhastela owesifazane ogana indoda noma owesilisa oganwe ngowesifazane oyakweqa imigqa yomshado ongwele bese ezala ivezandlebe izizukulwane ngeke zingene embusweni wenkosi kuze kube izizukulwane eziyishumi uDuteronomy amashumi amathathu amashumi amabili nantathu elesibili kulungile ngeke singene ivezandlebe lona noma isizukulwane salo noma isizukulwane salo noma isizukulwane salo ngisho noma bezama njengo-Esawu ekhalela ukuthola indawo kuthatha isizukulwane eziyishumi eminyaka ngamashumi amane iyisizukulwane
Can you
see this damnable, corruptible world? Can you see this damnable, corruptible world? Lapha mbanisa phambanisa lokho uNkulunkulu akuhlanganisile owesifazane ophila ngokungcola umyeni wakhe umyeni ophila ngokungcola umkakhe bese ezala umntwana oyibhastela oh omunye wesifazane uthi oh akamuhle na mkhulu ukatha umfomude leyo into efanayo mhlawumbe uEva ayicaba ngayo Wazi umntwana oyibhastela nomntwana oyibhastela ngokukhayini futhi ngokukhayini kufika izikhwaka bekusenjalo kungokuqalekisiswe yinkosi bhastela suka kukho ukhole bhasteliwe ungayiqubanisi ujesu wathi umayina kukhwaka kwenhlamvu yesinaphi washo loni njengenhlamvu yesinaphi na umfino okuthiwa ikhale nesipinashi kuqutshiwe kwenza ihlanganisela kodwa isinaphi ngeke ixubaniseke nalutho isinaphi isinaphi sangakaqabo awuyibhasteli yisinaphi amadoda azelwe ngomoya kankulunkulu ingamadoda namadodakazi kankulunkulu awuxubani nezwe awusila ibhastela ahlala nonkulunkulu ahlala nohlelo lwakhe ahlala nomoya wakhe awafuni lutho olwaleyonto ebhastela akwenzi ukuthi amanye amabandla abukeka emakhulu futhi ephucuke kangakanani ukuthi ibandla libukeka liphucuke kangakanani ukuthi likhanga kangakanani lokuthi imibuthano emikhulu kangakanani abanayo lokho akubashiki nakanye ngangilithanda njalo lelo culo ngifundise enkosi ukulinda Izinhliziyo zisavutha amalangabi besakha izindlu ezinkulu futhi benezinto ezinkulu Ngifundise inkosi ukulinda. Yabo izinhliziyo zivutha amalangabi. Bangizithobe ukuzidla kwami. Ngibize igama lakho. Ngifundise kungenciki kokwenziwa ngabanye kodwa ngilinde emkhulekweni impendulo evela kuwe. Ngokuba laba abalinde inkosi bayathola amandla amasha. Bayakhuphuka njengamaphiko nokhozi. Bayogijima bangakhathali. Mabehamba abaye kuphela amandla. Ngifundise inkosi ngifundise. Nkosi ukulinda. Ningathathwa into yepastela. Ayilungile. Ekugcineni yofika ekupheleni kwayo. Ngeke yabuyela emumva. Uma ipastela isiphelile. Ngeke neze yaphinda izizale futhi. Uma ikwenza into ebhashile. Bukani ukuthi yini imvuselelo kaWesley ngenkathi singena kulowo nyaka wasePhiladelphia ukuthi mvuselelo yini ababenayo. Bukani imvuselelo elandelayo. Bukani emvuselelweni elandelayo. Ilokhu ibhasha nje ibhasha kuze kube manje. Bukani ukuthi ikubi manje. Bukani lapho amabhaptisti aqala khona noJohn Smith. Bukani la ebhashela khona. Bukani amaPentecostali. Aqala ngo-1906. Azalaniselana nezwe. Angenisa izinto zezwe nemfundiso yezwe. Azithathela kwathi okwamangele kwaba ukukhawulana. Azithathela kwathi okuphilisa kwaba ngukufafaza. Azithathela kwathi ukubhabhatizwa kwamanzi egameni likaJesu Kristu kwaba nguyise, indodana nomoya ongcwele njengezwe. Azithathela ukukhawulana ukwamukela kwangcwele ezikunayinza ukukhuluma ngezilimi namandla kaNkulunkulu alandelayo afaka ukuphilisa ngokaNkulunkulu e-ofisi likadokotela esikhundleni sokuba semadolweni ethu ngomkhuleko. Azibhasela wona ugogo futhi ayabhasha unyaka ngamunye ebhasha. Lezo zinto azike eBhayibhelini lezo zimfundiso. Kodwa ukuba athandwe ngabantu kuba azenzele ibandla ukuwahlelisa njengoba esenjalo manje enomfana ndawoyo amabandla ukuba azingenise wona ukuwenza afane nawo onke amanye. Akwenza lokho futhi azibhashisa wona aqhubeka ebhasha. Isizukulwane sokuqala samaPentecostal sasivutha. Isizukulwane sesibili sikala kulotha. Lokho kumanje bekisisana ukuthi isizukulwane sesithathu siyolethani. Asizukuphuma sihambe indlela yonke uJesu engakafiki ngoba ibandla laseLaodikeya lalisifife. Lingafudumele, lingashisi. Lalisenakho okuncanyana okwesibusiso okwakusasele kulo. Baqoveka omunye lapha nalaphaya nasemumva laphaya babeqovekile bengabandi hleke kodwa befuthumele. UNkulunkulu wathi ibandla ekubambeleleni kwalo ningenza ngize ngikhune swimsebenzi kanti nginiphe umangcwele futhi nawuzalanisa nezwe futhi navumela izinto zezwe zingene ngokunyenya. Ngizovele njengihlanze iphuma yonke inhlangano emlekeni wami. Kodwa umesayo mhlawumbe umncane lowo ogcine imiyalo kaNkulunkulu kwathandeka kuyihlo ukuninika umbuso. Hlalani nezwi ukusho yizwi, hlalani nalo ningalizalanisi nalutho lelo. Angikhathali ukuthi ubhishophi omkhulu ukuthi umuntu usho noma yini ngakho. Hlalani na ezwi ngqo. NoPetru wathi ngosuku lwePentecoste phendukwani babhathizwe egameni likaJesu Kristu. Yonke enye indawo eBhayibhelini babhathizwa igama likaJesu Kristu. Ungalokothi wamukele uyise, indodana nomoya ongcwele ngalokho. Uma ukwenza uzipastela wena uqobo. Manje ikhombisa indawo eyodwa eBhayibhelini lapho khona noma ubani ake ababhathizwa igama likaYise, indodana, umoya ongcwele. Akukho lapho uyisayenze lenkolo enjwe ngumuntu obhastelwe ebandleni inikezwe ithuba ngokuba ukufana nesithixo sekungena esizweni manje. Ngingafakazisa kini ngomlando ngeBhayibheli ukuthi noma yimuphi umuntu obhaphathizwe igama likaYise, indodana, umoya ongcwele ubhaphathizwa ebandleni leKatolika. Ngekhathekizima labo uqobo bathi ngabe noma imaphi amaProtestane ayosindiswa nangabathi abanye babo bayazemukela ezinye ezemfundiso yethu bazisho ukuthi bayalikholwa iBhayibheli. Bathi iBhayibheli lathi phendukani babhaphathizwe uPetru wakwenza ngosuku lwePentecoste kanjalo njalo. Egameni likaJesu Kristu iBhayibheli lifundisa lokho kodwa bemukela imfundiso yethu lo nguyise, indodana, umoya ongcwele. Lelo yikhathekizima.
akusiyo ifundiso yamaprestiyane, ifundiso yamakatolika. Kodwa thina njengamaprotestani sikuzalanisa nesandla njengomuntu. Ngiyabona ukuthi siyakuphi na? Akumangalisi uNkulunkulu engeke athumela ivuselelo, akukho engakhelwa phezu kwakho. Manje-ke uyothatha abantu ngamunye bese akhela phezu kwalabo bantu ngamunye bese ebamemezela phambi kwezwe abahlala nalelo zwi ukufafaza. Ubani wake wezwa ngaleyo nto na? Emukele umbhaphathizo wamanzi ngokuqinisa, awususe lapho bese ewenza ube ngokufafaza. Ubani osewake wezwa ngokubanika isandla sokudla senhlanganyelo ukubangenisa ebandleni noma ngencwadi na? Umbeto ipastela fanele sonke size ngomgwaqo ofanayo. Omunye wathi ngiyi-Methodist ngoba umama uyi-Methodist. Umama angahle ukuba wayengumKristu oyi-Methodist kodwa lokho akukwenzi wena ube yiyo. Angahle ukuba wayengumKristu oyi-Baptist kodwa lokho akukwenzi wena ube yiyo. Njengoba ngihlala njalo ngicaphuna uDavid esho, uDavid Du Plessis esho ukuthi uNkulunkulu akanabazukulu, uNkulunkulu akanabo abazukulu, uNkulunkulu akasuye umkhulu. Akukho ndawo eBhayibhelini ethe uNkulunkulu ungumkhulu. Ngakho kungani nina nalowo mkondo kazikuzintathu omkhulu kakhulu, uNkulunkulu uyise oyedwa, uNkulunkulu indodana omunye uyise, bese-ke kuba uNkulunkulu umoya ongcwele na? Lokho kwenza uNkulunkulu abe ngumkhulu. uNkulunkulu akanabo abazukulu, uNkulunkulu namadodana namadodakazi, hayi abazukulu, amadodana namadodakazi. Akabemukeli abazukulu. Wonke umpho ufanele eze ngendlela efanayo. Omunye eza ngayo ufanele ube yindodana noma indodakazi. Ngakho niyabonga uPastela. Kwenzeni na? Ibandla nje sonke salahlwa ngo-Eva ngokuPastela. Kunjalo impela. Sonke sifika kuleyo ndawana ngo-Eva. U-Eva wabangela ukuba sonke isintu siwe. Yena no-Adamu bamunye. Yena kwaqala ngowesifazane uyophela ngowesifazane. Umuntu oyedwa kuye owayethiwa umuntu wesono. Bathethelela izono emhlabeni bethatha imfundiso yabo futhi beyinika abantu futhi bayayiphuza abantu basemhlabeni, amakhosi. IBhayibheli lithi badakiswa iwayini lobufebe bakhe. Yini ubufebe bakhe na? Ukungabi naqiniso kwakhe. Owesifazane ofebayo uhlala ngokungethembeki kumyeni wakhe. Ibandla eliphingayo lishumayela into ezilizwi likaNkulunkulu. IPastela ibandla. Wenzani na? Wazalanisa amanye amadodakazi futhi manje yini amadodakazi? Ibandla likatolika na? Wayengavelaphi uLuther futhi kwehle njalo ngolayini lawo mahlelo nezinhlangano na? Niyabona ukuthi kuvelaphi na? Kodwa ibandla likaNkulunkulu leqiniso lelukwe phakathi kwawo onke amaMethodist, amaBaptist, amaPresbyterian nabo bonke lapho elangempela ibandla likaNkulunkulu elathengwa ngegazi leqiniso njengaleyo ntambo ebomvu izinhloli eyehliswa ngayo. Baxubene phakathi lapho kodwa amahlelo abo angeke abasindisa. UngumKristu na? Ngiyi-Presbyterian, ngiyi-Baptist, ngiyi-Methodist. Lokho akulishuki uNkulunkulu. UngumKristu uma uzelwe ngokusha wabangelwa nguye konke. Izikhathi eziningi ngibezwile abantu bethi manje-ke mfowethu Branham ngoba u-Adamu no-Eva benza okubi babhastelisa izwi likaNkulunkulu futhi kwabangela thina ukuba singene kulesi simo. uNkulunkulu ngongalungeli uma engilahla. Ngangingahlanganise lutho nakho, angizange ngone. Kwakungu-Adamu owonayo. IBhayibheli lathi ngazalelwa ekoneni, ngathatyathwa ebubini, ngifika ezweni ngikhuluma amanga. Ngakho ukhona owangimela. Mfana, nanku umcabango ungahle ukubinde. Ukhona owakumelayo njengesoni kodwa kwakuyindawo obhastela izwi. Futhi namhlanje uma nibheka ibandla amaPentecostal noma iMethodist, iBaptist ukuba inimele kuyizwe elibhastelwe nelilahliwe. Ulahliwe ngoba u-Adamu wakulahla. U-Adamu no-Eva bemunye bemukela isimo esiyiphastela base belilahla izwe. Manje-ke wena uthi mfowethu Branham, kungani uNkulunkulu efanele angethiwe siyicala ngoba umuntu oyedwa wamela kumina futhi manje-ke sengiyafa ngenxa yokuthi lowo muntu wona na? Manje-ke sengiyisoni ngokumelwa. Kunjalo uyisoni ngokumelwa. awuzange uNkulunkulu akathiwe sicala ngokuba yisoni akathiwe sicala ngoba uqamba amanga futhi uweba nezinto ozenzayo akathiwe sicala ngokuba yisoni akathiwe sicala ngoba awuzisizi wena ikhona indlela enzela wena uyayinqaba indlela uNkulunkulu ayibeke phansi ulahlela lokho uNkulunkulu ikhona indlela yokuphunyuka ukupastela ukupastela oh kube kangakanani ukupastela bapastela abantu eNew York ibhodi elikhulu lokubumba nginamakhulu amagugu abangane abangamakhalati angamaKristu azelwe ngokusha kodwa kulomugqa wokwehlukana nezinto abakhuluma ngazo bepastela abantu ngitshele ukuthi wonjani ophuphuzekile umKristu omuhle owesifazane oyikhalati ongafuna ingane yakhe ibe yikhoboka ngendoda yomlungu na kam nomzana akulungile wonjani umlungu owesifazane ongafuna ingane yakhe ibe yikhoboka ngendoda yekhalati na uNkulunkulu wathi nesaba yilokho esiyikho asitheleze yilokho uNkulunkulu wathi nesaba yikho ngikholwa ukuthi lokho kulungile Ngenkathi kuqubuka lokho kuqophisana okukhulu ezantsi lapho eShreveport lapho esikhathini esingeside sedlule lo mshumayelo omdala wekhalati wama wathi qekelele lapho waba nendawo enhlizweni yami wathi angizangile namahloni ngoba ngangikhalati wathi uNkulunkulu wangenza ngaba yilokho engikho futhi ngiyazikhanya ngakho bathwa wathi Namhlanje nginamahloni ngendlela nina abantu enenza ngayo indlela abantu bakithi uqaba benza ngayo kwenza ngibe namahloni oh hey senzani bangane na abantu bacabanga ukuthi bazi konke ngakho abantu bangono bayeke nje ngendlela abayiyo indlela uNkulunkulu abenza ngayo Isizwe esintsundu asigane isizwe esintsundu isizwe esimhlophe asigane isizwe esimhlophe isizwe esimnyama isizwe esiphuzi noma isiphe sinye azihlale ngendlela uNkulunkulu azenza ngayo Woma umbala unkankane uNkulunkulu wawenza wawumhlophe mawuhlale umhlophe uhlaza wesibhakabhaka umnyama untsundu noma ngabe imbali injani yeka njalo uma umbila watshalwa ngendlela ethize umbila ophuzi ungawuqubi nombila omhlophe uma ukwenza uyawuqava khona ngeke uzaphinda uziveze futhi Uma umnyuzi noma imbongolo eyiduna yayiyimbongolo eyiduna nensikazi kwasekuqaleni mazihlale zingaleyo ndlela ungazicobi namahashi wenza imbuka Ukupastela oh kuyisiqalekiso kabi buyelani emuva niye lapho uNkulunkulu aqala khona asibuyele ekuqaleni sibuyele lapho uNkulunkulu asiletha khona esifanele sibe yikho Ngikusho lokhu ngezinhlonipho ngikusho lokhu ngokuhlonipha ngiya eAfrika kodwa niyazi ukuthini kumfowethu nodadewethu oyikhalathi oyigugu elilodla maphutha amakhulu kunawo onke isisizwe esilenzile silenze ngoNovember ziyishumi nanye ngalonyaka lelo kwaba ngelikhulu laso iphutha lekufa elilodwa lamaphutha amakhulu kunawo onke isizwe samakhalathi esike salenza kwakusezansi eLouisiana nangale phakathi lapho ngenkathi evotela uKennedy ngobunye ubusuku amfaka phakathi eqinisweni aphimisela leyo ngubo kaAbraham Lincoln lapho igazi leqembu lamaRepublican elawakhululayo futhi avotela iKatolika okungukuthi uBooth wadumula uLincoln futhi wafela isizwe sabantu ukuwakhulula nokuwenza angabi izigqila kwase kuthi ke ajika ase evotela iDemocrat neKatolika ngaphandle kwakhe aletha elinye lamahlazo amakhulu kunawo onke ake awaletha kwaba ngani umlungu lomfundisi wakhe wawanika esiningi-ningi isiyaluyalo kunjani impela ngiyajabula kakhulu ukuthi maningi kuwo elaziyo lapho lapho ami khona afane nami ngiphimisele uKristu owangiphilisa futhi wangisindisa ekubeni yisoni ngase ngimphendukela ngenye into ngamfulathela ngasuke ngahamba Oh lokho kuzalanisa oh lingaqhubeka kanjani izwe isikhathi eside kakhulu na akumangalisi umbono wenkosi ukusho lapha lokho ngalibona ekugcineni lifika endaweni lapho nje seliyinqumbi eyodwa enkulu yentuthu eshunqayo laqhunyiswa sisemphakweni siyaphuma bangane ayikho indlela yokukwenza akukho ndlela abacala onke kulo sifanele size kukho sibhekane nakho ukupastela Uthi, angina cala ngoba uEva owenza lokho uEva wakwenza wayemele thina sonke uAdamu wayemele thina sonke ngaleya njengezoni futhi sizizoni mele eyethu ewileyo imvelo yomuntu ukusisusa ezini likaNkulunkulu elibhastela oh ngiyazi uNkulunkulu ushilo kodwa ngempela uNkulunkulu uyaqonda ukuthi ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngiyipentecostal uNkulunkulu uyaqonda lokho uNkulunkulu uqonda into eyodwa leyo igazi yilokho kuphela kuqondayo uyalazi igazi akazi imigqa yemibala akazi imigqa yesizwe noma ngabe umuntu umnyama uhlaza owesibhakabhaka umhlophe untsundu kumbe noma ngabe umbala muni uNkulunkulu akazi lutho ngalokho bangamadodana namadodakazi wabenza njengengadi yakhe yezimbali uyathanda kubabuka ngendlela abayiyo bayekeni babe ngaleyo ndlela uEva waqala lento embi inkathi ezalanisa lapho nalena enye into eyayisondele kumuntu eyayikwazi ukuxubanisa inzalo isizathu inyoka yayinenzalo ngokuqhubekayo eyayizolimaza ngikuthatha ngasohlangothini lokukholwa ngenzela amaKristu abuthakathaka angaqondi asithathe kukholwa manje-ke sithi-ke ngokukholwa ngokuzalanisa ngaleyo nkathi kokukholwa njengoba usho mfowethu Branham Waseke uEva efaka isayense yakhe yezenkolo yena noAdam futhi bazama ukuziphendulela eqaleni omunye komunye balibuyisela emuva bedlulisa inyamazane njengoba bekubiza kanjalo empini owesifazane onginika yena inyoka ingikhohlisile inyoka ingikhohlisile akamniki lona neze iaphula ukukhohlisa niyabo noma ubani ufanele abe nemidlenzo ejwayelekile ukwazi lokho kodwa inyoka ingikhohlisile yenza into engahloniphekile uNkulunkulu wayeqalekisa leyo nto ngangokuthi abasakwazi nokuthola ithambo enyokeni elifana nomuntu abasoze balithola baba yiziwula nje behamba begubha yilokho kuphela imfihlo kaNkulunkulu inayo kunjalo neze laligcwele izikwakho nojosefas wathi lowo somlando omkhulu awubheke nje usomlando onjengojosefas esho ukuthi amadodana kankulunkulu abona amadodakazi abantu azicindezela wona esuke ezingelosini angena enyameni yomuntu usomlando uma lokho kunjalo usathane ngumdali-ke manje-ke sikuphi na niyabo muni umdali lo ngunkulunkulu usathane kuphela uphendukeze lokho okudalwe nguNkulunkulu nokungalungi kuphela kungukulunga kuphendukezelwe ungumthetho ukuba indoda nomfazi baganane kodwa hhayi ukuthi gijime nomunye niyabo kungukuphendukezela ukufa kungukuphila okuphendukezelwe nebandla eliphendukezelwe lisuselwa kwelasekuqaleni ngakho silahlwe sonke ngezidalo ezingabantu phansi kokumelwa u-Adamu wayesimele phambi kaNkulunkulu njengezoni abangakholwa ezwini lakhe sithwalwa kuleso sisekelo abangakholwayo bezwi lakhe uNkulunkulu washo njalo kodwa ngiyazi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo angeke akwenze lokho ngikuzwa kaningi kakhulu lokho uNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo kodwa uNkulunkulu unguNkulunkulu wakwahlulela uNkulunkulu unguNkulunkulu wobugcwele uNkulunkulu unguNkulunkulu wokulunga uNkulunkulu unguNkulunkulu wethukuthelo sizongaphambi kwakhe uma ethukuthele iBhayibheli lasho njalo nobukhona bakhe impela buyoba ngumlilo oqothulayo kunjalo ningazami ukwehlulela uNkulunkulu ngomuzwa wethu sifanele sehlulele uNkulunkulu ngamazwi akhe lokho akushoyo ningaphambukeli ekuthukutheleni okuthize kwengane leli yibandla elikhulu limise eziningi-ningi iziphepho nalokho noma lokho buyani nize kulokho uNkulunkulu akushilo ngimaphambi kwakhe ngifuna ukufunyanwa ngingenacala lokuba ngike ngizame ukwenezela into yodwa kulelozwi noma ngisuse eyodwa ngifuna nje ukulikholwa ngendlela nje eliyiyo ngifundise abantu ukuba badonse bakhuphukele kulo ngqo nebhayibheli lisho leli ngeke kwangisiza okushiwo ngomunye umuntu ngifanele ngihlale nalelo ngokugeza ezinyawo bathi abazalwane bepentecostal mfowethu mfowethu Branham lokho sasivame ukukwenza lokho asikwenze namanje uma sake sakwenza uJesu wakwenza ukugeza ezinyawo uthi akunampilo abantu banezinyawo zama athletic angikathali ukuthi banani bangathi kuba babenakho ngalezo zinsuku yeah unjalo thini uNkulunkulu ungumphilisi niyabo bazama ukuthola indlela yokuphunyuka njengokuthi athi oh ngeke ngaphuza engilezini eyodwa omunye umuntu waphuze ngayo ngaphandle uma ibilisiwe oh he My brother and sisters, impela ngiyakholelwa kuyise ndodana omongcwele njengezikhundla zikaNkulunkulu hayi ezoNkulunkulu abathathu kodwa izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo umuyise ndodana nomoya ongcwele kodwa lokho iziqu zesikhundla sakhe uNkulunkulu uyise impela wayenguye ekuqaleni uNkulunkulu ndodana eyenziwa inyama emhlabeni uNkulunkulu umoya ongcwele okimi kodwa uNkulunkulu ofanayo izikhundla ezintathu wake akangathintwa noma lutho usehlake wenziwa inyama wasethatha izono zami futhi wathwala izono zami kwasekuthi ke esangingcwelisa ngegazi lakhe uNkobo khona ke usungangena ke umoya ongcwele futhi yena nami singahlanganyela njengoba senza eEden siyathandana umama wami ngindodana yakhe Hayo uNkulunkulu abathathu uNkulunkulu ofanayo owangidalayo futhi wangithanda wasinikela ngenxa yami uNkulunkulu wakimi igama lakhe lalinguJesu Kristu ngenkathi esemhlabeni likho elinye igama ephansi kwezulu elinikiwe ebantwini ofanele usindiswe ngalo manje uma kulimaza abangane bami akukho nami engingakwenza ngingiqoka ukulimaza umngane wami kunokulimaza ubaba wami niyabo uyisihlobo sami baba wami uNkulunkulu lisho njalo izwi lakhe uNkulunkulu ungangivumeli ne zeni pastele noma yini ngithi izinsuku zimangaliso seledlule oh uJesu akenze okufanayo oh lokho kungahle kube ukufunda umcabango lokho kungahle kube ukufunda ingqondo angikholwa ukuthi sinabaprofeti ngalezi zinsuku iBhayibheli lathi siyoba nabo ngiyalikholwa silindele othotshiweyo njengoJohane umbhaphathizi owavelayo ukwandulele ukufika kokuqala kukaKristu ofikela ukwandulela kwesibili kukaKristu njengoba enza wakwethembisa abuyisele ukukhola kwabantu abuyele kuNkulunkulu wenza kwenzela uJohane na abuyisele ukukhola ukukhola kwakukhona kanye inzalo yangempela eyayisensimini yase-Eden ukuthatha izwi kaNkulunkulu lapho elabhasela khona phakathi ngobusonto uJohane ufikela ukuzolibuyisela emumva haleluya ukunyakaza isizwe lungakafiki usuku lwenkosi olukhulu nolwesabekayo lo nguJohane umsebenzi wokuthunywa kaJohane ogcotshiweyo aphelani futhi wena uthi awu manje-ke lokho ungilahlelani ngoba u-Eva no-Adam benze lokhu na abemele mina njengesoni akukho engingakwenza yebo kodwa mfowethu ngolunye usuku kwaba khona oyedwa ovela enkazimulweni futhi oh nguye ngifuna ukukhuluma ngayo cishe imizuzu emibili manje oyedwa ovela enkazimulweni waseba umhlobo oyedwa wafika futhi uthethe isimo senyama enesono ufikele ukuzosimela futhi nosathane waze bekumphambanisa oh wakwenza kanti nazonke usathane welapho ukumphambanisa kodwa akazange aphambane wathatha isiphambano wenyuka amen Sathane akazange kumphambanisa qhabo qhabo waye uhlobo olwehlukile luka-Adamu uvela enkazimulweni ukusimela ini
wow
u-Adamu wathi uma umkami esho njalo ngibona ukuthi lokho kulungile awu uthe ube nesambulo futhi yile indlela okufanele kube ngayo ngiyazi uNkulunkulu uthi yile indlela kodwa umkami uthe Kungaleyo ndlela ebandleni lendawo namhlanje. Oh, ngiyazi iBhayibheli liyakusho lokho kodwa ibandla lami lisho ukuthi nokuthi. Oh, wena muntu ndini mzadisi usize. Awubona uNkulunkulu wathi izwi lami alibe ngeliqinisileyo namazwi onke umuntu libe ngamanga. Thathani uNkulunkulu ezwi lakhe yizwe kaNkulunkulu nandaba ukuthi ungani utheni ukuthi ibandla lami litheni kuyinakho kushiwa nguNkulunkulu.
Ngakho ngenkathi bebona umshisekeli womkakhe u-Eva uma ezodibana noJesu kwathi oh yebo kulotshiwe ukuthi uyakuyela izingelosi ngawe funa ukhuzuke ngonyawo lwakho etsheni ziyakukuthwala. Yebo washo kulotshiwe futhi.
UJesu wafa ukuze asuse abantu kulento yebandla ebhastelwe ukuze alethe izinkondo zenu nokukholwa zisuswe kulokho okushiwe ngumuntu zibuyele kulokho okushiwe nguNkulunkulu. Hayi ukukholwa kubhastelwe, awu mhlambe izinsuku zezimangaliso selwedlule mhlawumbe lokho ngeke kwenzeke. Oh mfowethu, uNkulunkulu wathi kuyenzeka nalokho kuyakucazulula lokho kungokwanjalo. UNkulunkulu washo njalo. UJesu wafa ukuze abuyise ukuzalanisa. Oh haleluya, igazi kuphela lingenza lokho. Ungemvelo yegazi likaJesu Kristu kuphela elingabuyisa ukuzalanisa futhi umuntu ongeke ahluka nangelilodwa izwi kulokho uNkulunkulu akushoyo.
U-Eva wakhombisa ubuthakathaka bakhe ibandla, wabonisa akwenzayo, wathi awu mhlawumbe uqinisile, mhlawumbe uNkulunkulu angeke angethwese icala isizathu nje ange awu uma nje nge oh kwenza mehluko muni inqobo nje uma ngibaphathiziwe na. Niyabo kwenza mehluko muni inqobo nje uma nge oh ukhabo. Lokho kukhombisa ukuthi udinga okunye ukuzalaniswa.
Lokho kukhombisa ukuthi ikhona into efanele ibuye kuwe ukuletha ekukholweni kulokho uNkulunkulu akushilo. Ayikho nelilodwa ichashazi noma okukodwa okunci okuye wedlula ezwini likaNkulunkulu lize ligcwaliseke lonke onke amazwi umuntu mawabe amanga nelakhe libe iqiniso. UKristu wafika ukuze abuyisele ukuzalanisa ngomoya ongcwele. Umfowethu, njengoba sihlezi ndawonye manje ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, umoya ongcwele uphefumulela phezu kwethu njengoba sinjalo manje. Ebuyisele ukuzalanisa, esusa udoti wesayense yezenkolo, esusa udoti wezwe izimfundiso ezenziwe ngumuntu benesimo sokumesaba uNkulunkulu bephika amandla akho. Ebuyisela ukuzalanisa ekukholweni okumsulwa kuNkulunkulu. UJesu wathi, Sathane wathi, oh ngiyazi ukuthi kulotshiwe kodwa uyazi kwathi uyo yena. UJesu wathi, kanti kulotshiwe futhi, kulotshiwe futhi. Yebo, kulotshiwe ukuthi uyokwenza lokhu futhi wena uyophendula. Uma uyindodana kaNkulunkulu ungenza isimangaliso lapha phambi kwami futhi phendula la matshe abe yisinkwa, angikubone ukwenza. Wayeyobe ulalela uSathane.
Ngiyakubona ukuhlakanipha kwaNkulunkulu lapho na kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso. Niyambona ukanye nezwi ngqo akazange wehlula uSathane ngaso sonke isikhathi ezwini ngqo wahlala nezwi.
Futhi uma efikela ukuzophinda asibuyisele ekuzalanisweni kwamadoda namadodakazi kaNkulunkulu njengoba sasiyindlela ekuqaleni, singadeda kanjani-ke ezwini na? Singake sifinyelele kanjani noma yikuphi size sibuyele ezwini na? Oh, ngithemba ukuthi le tape eya kubantu futhi ningilalele ngaphandle ezweni lonke ukuthi ngizokuqonda lokho sine. Uma singabaKristu sizalwa nguKristu, sifanele sibuyele ezwini. Asisoze sakwazi ukufundisela abantu kulo, singathi esakhe amabandla amakhulu bazalwane bami lonke lelizwe jikelele. Singathi esakhe futhi sibe nezinhlelo ezinkulu zemfundo, sizamile ukwenza lokho kwenza amambuka. Zivela hapi zigebengu eziningi kakhulu na aziveli khona ezikhundleni zabantu abangafundile kodwa zivela kwabezemfundo bavela ohlangothini nase sekuzalanisweni kwabaphakeme abaphezulu naphezulu imfundo ngesikhathi lesike side sedlule ngenkathi ngibe nosebenzela i-FBI yezobunhloli futhi wakhomba odongeni futhi wathi ngiyayithokozela intshumayelo yakho wathi wena uthe akusibo abezinga elihluphekayo labantu elivezayo esihlupheki esingazi lutho kakhulu kangako labo bafana bayesaba kancanyana ukuzenza izithutha ngakho kodwa yilezi zinhlobo ezicabanga ukuthi zingamedlola ngokuhlakanipha omunye umkhuthuzi bayabona lapho enza khona iphutha lakhe bese bekuzama waqonda ngokuphili futhi wakhombisa onke amacala entsha ekade isesizweni sonke futhi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili ayo noma ngaphezulu ivela komakhelwane abayizilomo abahlakaniphile abanobuqili Bukani ekuqaleni manje ukhombisa ukuthi amadodana kaKhayini bukani abantu bakaKhayini kwakuyini abantu bakaKhayini na balandele ozalweni kwehle njalo ngabantu bakaKhayini babe yini na babe nobuqili ososayense odokotela abantu abaphakeme abezenkolo abantu abaphakeme basungula ukuthi iqiniswa kanjani izinsimbi ukuthi zakhiwa kanjani izindlu ezinhle babe ngososayense Abanye bavela phi na abantu kazana abalimi abelusi bezimvu njalo njalo niyabona na bukeni namhlanje laba abamiqondo iphakeme bakuzalanisela emabandleni ibandla lize lingabe lisamfuna umuntu ompofu ongafundile oyithanda ngempela inkosi ukuba angene lapho mhlawumbe umshumayeli usho into ethize bathi amen bayomhola akishelwe eminyango Aba bafuni ebandleni labo uma engenakugqoka nje kahle futhi agqokise okuka Jones noma omunye yabo ababafuni phakathi lapho uma bengahambi ngemoto ehle behamba ngesibozi esidala phezulu phambi kwendlu yesonto mfowethu mfowethu oh awubona futhi abantu abaningi namhlanje ngeke babemukela ngisho abantu abangamakhaladi emabandleni abo oh uNkulunkulu bahawukela abazenzisi abanjalo uNkulunkulu ngiyakufuna njalo inqobo nje uma nginebandla eminyango ivulelwe othandayo angikathali noma uza ngebhala woza woza anginandaba noma ugqoka i-overloli ngizosho into eyodwa lungisana noNkulunkulu nowe-overloli angahlala phansi eduze owesudu yedina futhi bayogaqana babizane ngomfowethu impela bayokwenza impela kuyokwenza owengubo kankaliko angahlala eduze kwalowo wekasilika futhi amgaxe bese ethi dadewethu yebo kwenza kuthize kuwe kubuyisa ukuzalana futhi senzani manje na sihlezi ezindaweni zasezulwini uKristu Jesu singathathi yona isayensi yezenkolo kodwa sidedela umoya ongcwele usubuyisele ekuzalaneni emadodaneni namadodakazi kaNkulunkulu Nichaza ukuthini igama elithi ukusoka na uStefano wathi kunjalo ukunquma inyama esele niyabo ukunquma okusele ingxenye engadingeki ukusoka ngunyo manje ethethethe endlala isilisa kuphele esasisokwa inyama esele yayisikwa ikhishwe manje wenzani umoya ongcwele ngezinto kuzokugcina usika ukhiphe okusele usika ukhiphe isayense yezenkolo yezwe usika ukhiphe izimfundiso ezenziwe ngumuntu usika ukhiphe konke okungakholwa usika ukhiphe yonke into uStefano wathi oh nina abangasokile enhlizweni nasezindlebeni ingani nimelana njalo nomoya ongcwele na njengoba kwenza oyihlo nani niyenze Kulapho ke mngane ufanele udede kukho ekutheni awu manje ngezwe inkulumo ngobunye ubusuku bathi awu baphilisi ngokaNkulunkulu ubona ubobabhekisisa
akusibo abaphilisi ngokwaNkulunkulu ngiyoyixwaya nami, kodwa ngiyibhekisisa izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini. Ngithatha izwi lisho njalo, niyabo. Ubabhekisisa labo bantu okholelwe ekukhulumeni ngezilimi, ngoba lolo kwakungolunye usuku abayilotho kuphela bangamademoni. Lathini izwi na? Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukuze kube sekupheleni kwezwe. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bayokhuluma ngezilimi ezintsha, babeke izandla phezu kwabagulayo basinde. Umyalo ugcina kaJesu ebandleni lakhe. Uzama ukwenzani umoya ongcwele namhlanje na? Ukunquma konke lokho kungakholwa, bayobeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Uzama ukubuyisela abantu ezweni elimsulwa lapho khona uNkulunkulu athi njengoba kwakunjalo e-Edene ngaphambi kokuba kwenezelwe isayensi ezenkolo. Libuyiswe ngendlela elaliyiyo e-Edeni ngenkathi umuntu ehamba noNkulunkulu, futhi wathi uma isihlahla sasingabukeki kahle lapha, wayethi suka bese uza ngapha. Umoya wawuvunguza athi thula du, futhi wawuyeka. Noma ngabe waye yini, wayezilawula zonke izilwane. Yonke into emhlabeni yayingeyakhe. WayenguNkulunkulu phezu komhlaba, wayenamandla alawulayo kuye. Oyethe wethe vele ezulwini kukho konke lokhu kungcolisa, futhi wafakazisa ukuthi lokho kwakuyicebo likaNkulunkulu ngokuba wayeyindodana kaNkulunkulu. Futhi wenzani na? Uyafa ukuze thina sibuye futhi sihlanzwe ngegazi lakhe elungileyo, futhi usimele kulokhu ukusa. Haleluya! Manje kuwena othi kuliphutha kuwe ukuba umelwe ngu-Adamu njengesoni, uthinike mayelana ngokumelwa sinensindiso futhi na? Ungelo okwazi ukuzisindisa ngokwakho kunoma ubungathatha amabhande amabhuzu akho bese ugqumela enyangeni ngakho. Ungeke wa uzalwa esonweni uyimbuka. Okokuqala nje, sonke futhi sasingekwazi ukuzisiza thina, manje siyoke sisindiswe kanjani na? Oyedwa ufikela ukuzosimela, uJesu wafikela ukuzosimela phambi kaNkulunkulu njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Futhi wathumela umoya wakhe ongcwele manje ukuthi ufukamela phezu kwendawo ezama ukusibuyisela ekuzalweni ukuba sife kithi uqobo, futhi sizalwe ngokusha, futhi ukuba sibe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu, ukuba sithathe uNkulunkulu ezweni lakhe, ukuba sikholwe yizwi kaNkulunkulu. Manje uma sinokulahlwa ngokumelwa, futhi sinakho kanjani ukulahlwa na? Ngenxa yokubhastela, ukuzalanisa izwe nezinto zikaNkulunkulu, sinakho kanjalo-ke. Manje size sisuke kanjani kulokho kubhastela na? Sukani kuleyo nto ezalanisiwe, buyelani kulokho ezwini likaNkulunkulu liyiqiniso. Onke amazwi omuntu angamanga okushiwo nguNkulunkulu kuqinisile. Hlalani nalokho ngo likuzalanisa, ubuyele ngo futhi ungene kulokhu. Kukhona indlela enziweyo, oyedwa omi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu kulokhu kusa, ukumela wena. Uyihlo nonyoko abemele wena njengo-Adamu no-Eva kunjalo. Ngenkathi uzalwa ezweni, umshado ongcwele wagcotshwa nguNkulunkulu ukuba uzale abantwana. Manje usubuyele ngqo endaweni efanayo owawukuyo ensimini yase-Edeni njengo-Adamu no-Eva, nina madodana namadodakazi kaNkulunkulu. Senibuyele ngqo emithini emibili, omunye wayo wawungumuthi wokwazi nomunye wawungumuthi wokuphila. Manje nifuna ukuhamba ngendlela yesayensi yokubhastela na? Bukani ukuthi nithola kuphi yini ehloboni yemfucu mfucu umuntu azifake kuyo lokhu ukubhastela na? Hloboni yemfucu mfucu azifake kuyo ngokwazi kwakhe uqobo na? Esikhundleni sokuba ngumntwana nje ozithobile noncike kuNkulunkulu, uzama ukuthatha isayensi bese ehlakaza i-atomu. Bukani ukuthi imfucu mfucu yini asekuyo njengamanje. uNkulunkulu uyamdedela nje azibhubhise yena, yilokho kuphela. Umuntu wazibhubhisa yena ekuqaleni, wazehlukanisa yena noNkulunkulu ehlanganyelweni ngomuthi wokwazi, washiya umuthi wokuphila ukuba adle umuthi wokwazi. Kumani kulowo muthi wokubhastela, wozani ngapha esithelweni
sasekuqaleni esinokuphila kuso janini kuye uJesu wathi mina ngiyisinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu esehla ezulwini oyihlo badla imana ehlane ingaxutshiwe nokukholwa niyabo badla imana ehlane futhi bonke bafile kodwa mina ngiyisinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu esehla ezulwini kodwa lesi sinkwa unokuphila okuphakade ngiyakumvusa ngemihla yokuphela akasoze abhubha unokuphila okuphakade Asibe emthini kulokho kusa asidede kulokho okushiwo ngumuntu asidede kulokho okushiwo amabandla asibele futhi sithathe iBhayibheli futhi sikholwe iBhayibheli sesedlulelwe isikhathi manje ukuba siyoqophisana niyabo ngeke neze sisaphinde sibe nazo ezinye izinhlangano ezinkulu ezivukayo ngingakufakazela lokho manje ngesikhathi seminyaka yebandla ngeke neze saba nayo enye evukayo yezinhlangano unyaka webandla laselayo dikeya uyoba njengamapentecostal ezenza ihlelo ehla kanjalo kodwa ngeke neze zisaba khona ezinye izivuselelo ezinkulu eziqalayo ezishaya ezweni lezo nje ezimbalwa esasele ebandleni izodonsa lokho okuzongena ngokuba iBhayibheli lithi iminyaka yebandla iphelela esimweni esisivivi kunjalo ngakho kumele kufike ngaleyo ndlela Manje bobonke azidede kulokhu ukuzalanisa asibuyele kwesangempela isithelo sasekuqaleni asibuyele endaweni lapho uNkulunkulu athatha khona njengamadodana nabadakazi kaNkulunkulu kuba thembele kulokho okwashiwo uNkulunkulu futhi singathathi izwi labesifazane lokubastela Niyabona umbono wami ubhalwe wagishelwa lapha ukuthi kwakuyini ukuthi abesifazane bayonikwa kanjani ilungelo lokuvota na yini echithe lesisizwe na Manje lalelani hayi nina besifazane abangamaKristu abesifazane ungumgogodla wanoma isiphi isizwe uma ubhidliza ubumama futhi usubhidlize isizwe zisuka nje kube njalo wonke umlando nina besifazane basemelika na kwakuvamise sasiwelela eParis kuba sithole ifashion manje iParis iwelela lapha ukuzothola ifashion yamanyala abo indlela engcolile yokuphila ukuba beze kithi kuba bazothola izifashion wenze njani na udevil uhlubule abesifazane bakithi bakhumule izingubo zabo njalo ngonyaka bazikhipha kancane kancane Bayimuma izinyele zabo okungukuthi uNkulunkulu uthi akulungile bagqoka lezi zingubo ezidadlana iBhayibheli elathi kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu ukuba owesifazane agqoke ingubo engeye wesilisa futhi manje awusakwazi ukwehlukanisa ukuthi ngabesilisa noma abesifazane bebhema osikilidi kupastela kunjalo kupastela abazi ngisho nokuthi bayisilisa noma isifazane kunjalo kulukhulu ukuthi wehlukanise ukuthi bangakuluphi uhlangothi lobulili ngokubabuka nokubalalela Yikiniso lelo mngane angisho lokho ngani besifazane bangamaKristu iphimbo lami liyajikeleza izizwe eziningi kodwa ngokupastela lemelika esilahliwe futhi yenzani Ngokumbono na yakhetha umuntu ongafanele angazi ukuthi kuyoze kuthathe isikhathi eside kangakanani ukuze kuphele kodwa kuyoba njalo ngolunye usuku isho kanje inkosi kuyokwenzeka iyoshona phansi njengamanje ayisoze yabuya futhi isiphelile kunjalo selekho yaphela ngo-1956 ngenkathi ilahla futhi ixosha uNkulunkulu emahoreni amakhulu emvuselele Manje sekuyisikhathi ngikagele sokuba sivale ngalesikhathi sibe nomugqa womkhuleko wabagulayo. Manje niyakholwa ukuthi devil ubastele abantu izizwe na niyakukholwa lokho na impela ibastele amabandla sesize sibe imibhedesho enziwe ngumuntu esikhundleni sezinceku ezesaba uKristu. Niyabona ukuthi kungani ngilahla futhi zamazamisa futhi ngishaya kakhulu ngamabandla ami onke ngamandla ami onke ukumelana nokungalungile na ngingenza kanjani noma yini enye libe lapha izwi lisho njalo noma ongcwele ngingene kuwo na ngithi kosi ngiyashumayela bavele bagqoke ngendlela efanayo nje basenza into efanayo ngendlela ababenza ngayo njalo ishumayele noma kanjani yiba ulokhu uqhubeka iphimbo lakho liyatheyishwa ngosuku lokwahlulela azizikubakho izaba ngaleso sikhathi ke ngoba nilizwile niyabo kunjalo nilizwile
ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa ukuthi ibandla litheni na lokho akuzwakali kahle kuyezwakala na ukuzwa izwi kaNkulunkulu ukubuyisela ekukholweni kuNkulunkulu manje uma ufika kulokhu kuswa sifuna ukukhuleka futhi sifuna ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokuvumela ubeke eceleni yonke into mhlawumbe lo mlayezo omncane uzokususa lokho kupastela kuwe ukubuyisele ekubeni yinkeko ezithobile ukuba wenyuke bese uthi ngiyamkholwa uNkulunkulu kade belokhu bemangala njalo ngizosho lokhu ulaleleni bathi mfowethu Branham inkonzo yakho ayikhathaniswa nayi kuphi ezweni ngokuba ngaphezu kwemvelo kwayo amadoda adumile ngingawabiza amagama awo kuba kungesikho kwale teyiphu ayangibiza woza uhambe nawo athi inkonzo yakho iyona nto kuphela ezosindisa izwe kungani ingekho kwenye indawo na buyelani ezweni uNkulunkulu angakhela kuphela phezu waleso sisekelo manje ke uma ngisephutheni ngokugcilile ngendlela engiphaphathiza ngayo abantu nangendlela engikhuluma ngayo ngomoya ongcwele nezinto engizenzayo pho uNkulunkulu uyihloniphelani na iveza into enjengayo niyabo kungani na angizisho lolokho ngisingami lokho kungaba iphutha kodwa ngizama ukusho ngoba ngimi eqinisweni izwi nezwi lodwa Niyenyuka futhi lenza izinto ezinkulu nezindawo ezinkulu lokho akuthi shuku uNkulunkulu akusho lutho ungokuhlala naleluzwi noNkulunkulu esebenza kuleluzwi eqinisa leluzwi ehlala nalo isibonakaliso sikaNkulunkulu phakathi kwethu Niyafuna ukuba njalo na niyafuna ukuba lonke izwe ligezwe lisuswe kini na oh hey Nina bantwana na uNkulunkulu nibusise ngibheke ukuba ngihlale iphakade nani ngibheke ukuba ngibe ngale ya eDeni elikhulu nani ngolunye usuku futhi uma ngifika lapho ngaba nombono esikhatheni esingesithe sedlule nizwile ngawo ngabuka lapho futhi ngababona bonke labo bantu lapho kwakunezigidi zabo futhi ngathi usho ukuthi uza kimi yebo bese ke sibuyela emuva nawe Ngathi awu ngabe wonke umfundisi uzodingeka ame kanjalo na yebo mnumzana wonke umfundisi ame enkonzweni yakhe nebandla lakhe na yathi yebo mnumzana lengelosi yayikhuluma nami yasho lokho ngase ngithi manje ke uPaul uzodingeka ukuba ame naye na uPaul uzodingeka ukuba ame nesizukulwane sakhe ngathi manje ke ngiyazi ukuthi ngikahle ngoba ngashumayela izwi ngezwi into efanayo nayenzayo futhi ngenkathi kwenzeka lokho izigidi zamemeza kakhulu yilapho esiphumule khona amen kulelozwi lelozwi akulandaba ukuthi kwakuyini lelozwi Ingakho ngicindezela abantu wozani sengathi kuzoba kulobu ubusuku abanye babo baphinde babhaphathizwe futhi uPaulu wakwenza uPaulu wahlangana nabantu ababejabule kakhulu nje futhi begcwaliswe ngokulunga kaNkulunkulu nezinto bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu futhi benomhlangano omkhulu wathi kodwa namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na izenzo zeshumi nesishiyagalolunye bathi asazi nokuthi ukhona yini umoya ongcwele bathi singamabaptist nje ngamanye amazwi niyabo umelusi wabo wabo wayengumshumayeli oyibaptist kunjalo impela wayengummeli ophendukileyo ibaptist uPaul wathi namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na bathi asazi nokuthi ukhona yini umoya ongcwele wathi ho Nawa patizelwa kukuphi na? Yikuphi enapatizelwa kukho na? Ngayiphi indlela na? Kanjani na? Ini na? Tizwe nguJohane. Lokho ngayeke kusasebenza. Bathi sabaphatizwa kuJohane. Wathi uJohane kuphela awaphatizela ekuphendukeni. Amanzi amaningi nje owawungabafaka phansi kwawo yabo ekuphendukeni. Kungesikho ukuthethelelwa kwezono ngoba umhlatshelo wawungakabulawa. Bathi ekuphendukeni ethi ifanele nikholwe nguye obeza kuza noma ngisho kuJesu Kristu. Futhi bathi ukuza lokhu baphuma bayongena emanzini ngo futhi baphinde babhaphathizwa futhi egameni likaJesu Kristu. Ini iBhayibheli. Futhi uPawulu kwabaseGalatiya bokuqala
eleshumi wathi uma ingelosi evele ezulwini manje ke lalelani ekubuyela emumva lento ekupastela sukani kuyo uma ingelosi evela ezulwini ifika ishumayela elinye ivangeli kunaleli enginifundise lona uPaulu ephinda ebhaphathiza abantu futhi mayibe ngeqalekisiweyo ingasaphathwa emshumayeli noma umbhishobhi noma upapa noma umpristi uma ingelosi ekhazimulayo yehla ivele ezulwini futhi yasho noma yini ephambene nalokho akushoyo mayibe ngeqalekisiweyo sizoma kanjani kukho bangane na akusikho kuphela manje ubungabhathizwa egameni likajesu kristu nenhliziyo yakho ibe nomule kakhulu ngakho konke lokho akukusindisi kodwa kuyisinyathelo esisodwa sokulungileyo usindiswa ngokukholwa kwakho ngoJesu Kristu kulungile kodwa uma ufika kule ndawana futhi ubone lokhu bese uyakwenqaba khona-ke buyele mu le ndatshana sengiyavala ngaye ngayixoxa ngaphambili mhlawumbe lapha umfundisi wasemasosheni wake wathi bambiza wayongena lapho umfo ayedutshulwe khona ngesibhamu futhi wayefa wathi umkristu na wathi ngaye ngaba nguye wake waba nguye wathi wamshiyaphi uKristu na wathi angisakhumbuli wathi kungcono ucabange ngoba amaphaphu akho agcwala igazi wathi kungcono usheshise ngoba ukhona impela ekunqumeni ngaphansi kwamaphaphu akho udutshule khona wathi ngiyakwazi wathi uyafa wathi yebo wathi futhi wake wamazi uKristu na yebo wathi manje icabanga kanzima ngempela isizathu awuna wathi kapteni unesikhathi esincinyane manje cabanga wathi cabanga kanzima manje wamshiyaphi uKristu na futhi lapho ezabalaza ezama umcabanga emva kwesikhashana umamatheka kuvela ebusweni bakhe wathi ngiyakhumbula yilokho ofanele ukwenza kumbula uma ufika umelane neqiniso likaNkulunkulu uyomshiya khona lapho niyabo futhi ngeke wakusiza ngalutho ukuya ngapha ngoba ufanele ubuyele kulokhu usekuzombezeni ngaso sonke isikhathi angisho ukuthi awusumkristu kodwa usekuzombezeni babe ngama-Israyeli kodwa abasindiswanga bonke niyabo kunjalo niyabo usekuzombezeni ngayo leyo nkathi buyela kulokho umfundisi wase masosheni wathi ngiyakhumbula wathi qala khona lapho yilapho ufanele uqale khona kulokhukusa lapho owachezuka khona emgqeni wathi manje nginalobuthongo ngikhulekela ukuba inkosi yami igcine umphefumulo wami uma ngingafa ngaphambi kokuba ngiphaphame ngikhulekela ukuba inkosi ithathe umphefumulo wami futhi wafa lapho ashiya khona uKristu kwakusembhedeni wezingane ungahle ukuba umshiye embhaphathizweni ungahle ukuba umshiye kumoya ongcwele ungahle ukuba umshiye kwenye indawo noma ngabe umshiye kuphi ungayithathi lento yebandla yokubhastela khona ozokumela kulokhu kusa nensindiso awudingi ukuthi ube yisoni awudingi ukuthi ube yilokho uyikho uma uyikho uNkulunkulu akakwethwesi icala ngokuba yisoni angeke akubambe ekuthweswa icala kusukela manje kuqhubeke kodwa uzokwethwesa icala uma wenqaba lokhu akazi ukukwethwesa icala ngokuthi mhlawumbe esikhathini esedlule ukuthi ubungazi kwehluka ebhaphathizweni wamanzi ekwemukeleni umongcwele namandla kaNkulunkulu angahle angakwethwesi icala ngalokho ungahle ukuba ubungakaze ukuzwe ngaphambili kodwa kusukela lapha kuqhubeke sewazi kangcono buyela ezweni buyela kuNkulunkulu asikhuleke manje futhi kwetshise ngenkathi sisakhuleka Nkosi ngazi ukuthi ngingumuntu osazofa futhi masenya ngizomuka izinsuku zami seziba ziningi manje masenya ngizoba neminyaka engamashumi amahlanu nambili kulo mhlaba Nkosi ngifuna ukwethembeka ngifuna ukuba ngoqinisile kuze kube sekugcineni umhlaba jikelele eziningi izizwe eziningi abantu imibala izinhlanga ngibone izivumokholo eziningi futhi ngokuzibona ukuthi bazixuba kanjani nakho konke ukuqophisana kwabo okuncane okwehlukile nezingxaki kanti kulezo ndawo kunabantwana beqiniso abaningi abesilisa nabesifazane abaningi kulezo zindawo ngale kuleyo nsimu yokubhastela lapho ngempela abangafuni ukuba lapho bacabanga ukuthi benza intando kaNkulunkulu
Ngikhuleka kuwe baba kulokhu kutsa ukuba ususe konke ukungabaza eqenjini lami elincane lapha namhlanje nakulabo abayobe belalele emathephini ukuthi uyosusa zonke izivumokholo ezenziwe ngumuntu. NjengoJesu ngenkathi efika okokuqala wabafica befundisa izinto kwakungenjalo ekuqaleni kanti uNkulunkulu walenza lamsulwa futhi lingagcotshwe nalutho, kodwa umuntu wayesenze wathatha izwi likaNkulunkulu futhi walenza ize ngokufundisa isivumokholo somuntu. Baba, kunjalo namanje ekusondeleni kokufika kukaJesu futhi njengomvini nje, uma umvini uveza igatsha, ngelo gatsha laliyigatsha lePentecost ligcwaliswe ngomoya ongcwele nezibonakaliso nezimanga izithelo zalandela lelo gatsha. Uma lowo mvini uze waveza enye igatsha, kuyoba uhlobo olufanayo lwegatsha. Siyakwazi lokho baba ngemvelo qobo lwayo, kodwa siyazi ukuthi ungafakela noma yisiphi isithelo esiqondene nalokho kulowo mvini futhi siyophila ngomvini. Futhi siyazi ukuthi singathatha isihlahla sewolintshi futhi sitshale izithelo zohlobo lwezithombo ezifana namawolintshi ohlobo olwehlukene isikhombisa noma isishiyagalombili, singafakela amalamula kuwo siyomila phakathi ngqo ngoba siyisithelo sohlobo lwesithombo esifana namawolintshi. Umila uphaphamuzi noluningi olunge nohlobo lwamanantshe amathanjereni kanye neziningi ezinye izithelo zohlobo lwezithombo ezifana namawolintshi, kodwa uma leso sihlahla siveza igatsha laso uqobo futhi siyoba yiwolintshi Nkosi, siyoba njengoba sasinjalo sokuqala. Futhi siyakholwa ukuthi kuzoba khona ibandla ngalezi zinsuku zokugcina elizokwemukela yombili imvula yokuqala neyamuva lizohlakazeka nomhlaba wonke kulonyaka waseLaodikeya. Kuzoba ibandla elibizelwa emuva ekukholweni kwasekuqaleni kuNkulunkulu. Kuzoba ibandla elizoba noJesu Kristu ehamba phakathi kulo, ezibonakalisa yena ukumemeza kwenkosi kuyoba phakathi kulo. NkulunkuluNkulunkulu ukuthi waqala kanjani unyaka nonyaka, nokuthi bawuthatha kanjani lowo mvini base bewufakela ngaphezulu phakathi lapho futhi kuzabalaza ngawo ngaphansi kwegama lobuKristu, kodwa usalokhu uthela imfundiso engafundiswanga ekuqaleni. Oh Nkulunkulu, sizisola kakhulu kangalokho. Osi asazi ukuthi sizokwenza njani, kodwa kulokhu kusa ngikhulekela ukuthi uzokhipha ezinhlizweni zethu noma yini eyenziwe ngumuntu. Thatha futhi ufake ezinhlizweni zethu Nkosi izwi likaNkulunkulu leqiniso. Ngilungiselela ukukhulekela abagulayo Nkosi, ngingehlela kanjani labo futhi ngibe nokungabaza engqondweni yami ukuthi uNkulunkulu akazukuphendula umkhuleko wami na. Manje ke baba, ngingaba ngumzenzisi mina uqobo uNkulunkulu. Uma kukhona elilodwa ichashazi lokungabaza enhlizweni yami, ungithethelele ngalo manje Nkosi. Uma kukhona noma yini engiyenzile noma ngayisho eyiphutha, ungithethelele. Angingene kulokho kuyiqiniso futhi baba, ngiyazi izwi lakho liyiqiniso. Ngizama ukuhlala kulelozwi. Kade ngizalanisiwe Nkosi emuva ngaleya futhi ngokuzalana ngezizukulwane zakithi, sengize ngazi ukuthi ingqondo yami idumekile, kodwa nokho ngingabheka phansi lapha bese ngibona izwi, ngiyazi liyiqiniso. Ngiyabulangazelela ukuba lapho Nkosi, ngibambelele kulelo hange ngaleya edwaleni. Iziphepho ziyangishukumisa phezulu naphansi nasemaceleni onke, kodwa ihange lami liyabambelela likuKristu nasezwini lakhe. Ngiyakholwa ukuthi izwi lakho liyiqiniso. Ngisize Nkosi ukuba ngingaxegisi neze nakwelilodwa ichashazi lalo, kodwa ukuba ngiqhubekele phambili nothando lokumesaba uNkulunkulu. Izingalo zami zikhaxe bonke abantu, zonke izinhlanga, yonke imibala, zonke izinkolo, onke amahlelo, ngibadonsela edwaleni. Siphe khona baba, philisa bonke abagulayo nabahluphekile. Buyisela efeshinini endala abantu bohlobo lwemvuselelo namhlanje. Babuyisele ePentecost yasekuqaleni. Babuyisele esibusisweni. Babuyise njengePentecost eyehla ngo-33 uJesu azalo. Baphe izibusiso zePentecost. Kwangathi amandla kaNkulunkulu angangena ebandleni. Kwangathi kungaba khona ukuphilisa ngokaNkulunkulu. Iziphiwo ziphiwe ibandla. Kwangathi kungaba khona abakhuluma ngezilimi. Ohumusha
izilimi kwangathi kungaba khona iziphiwo zokuprofetha nazo zonke izibonakaliso ezihlukene hayi ukuzenzisa noma ukuzama ukukholwa noma ukwembatha kwangathi kungaba okwangempela kwangoqobo kuza lezi izwi kaNkulunkulu lenziwe laziwa izinto eziprofethayo efezekayo Wena wathi ezwini lakho uma ekhona phakathi kwenu ozishoyo noma othi ungumprofeti futhi akushoyo futhi uma kungafezeki ningamuzwa kodwa uma kufezeka khona ke mzweni lo mprofeti ngokuba nginaye uNkulunkulu siphe lohlobo lwabaprofeti siphe uhlobo lwangempela uhlobo lwangempela olukhuluma ngezilimi uhlobo lwangempela olunokuhumusha kwangempela siphe khona baba philisa abagulayo nabahluphekileyo futhi uzazise phakathi kwethu ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on
Manje nonke nina madodana kaNkulunkulu eMethodist, madodana kaNkulunkulu eBaptist, nonke nina madodana namadodakazi kaNkulunkulu, asiphakamise izandla zethu nje futhi sivale amehlo ethu futhi simculele leli futhi simkhonze. Ngiyamthandana wonke lowo umthandayo akathi akadunyiswe uJesu asikusho futhi akadunyiswe uJesu ngikanjani ngesibhunu ukuthi praised Nkosi Jesus Jesus bamiza kanjalo praise Jesus thank you Jesus Siyakubonga Jesu ohe usukolu njepho ya ngimdumisa kangaka 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 sibonga okuhle ngenkosi ngokwakho ngiyamthanda mkhonzeni nje olufuni umlayezo osikayo kanjalo asikhonze nje uthando bumnandi bukamoya bubuya
Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring.
Igazi eliligugu lendodana kaNkulunkulu uQobo isindisile langcwelisa abantu abamangalisayo begama lakhe futhi babizwa ngomlobokazi nakuba lapha benganakiwe futhi bedeleliwe ngolunye usuku inkosi iyoletha labo abakhethiwe phakathi kwesango futhi kufanele yonke into sonke kanye kanye lapho sesingaphakathi kwamasango eparele sofunda izinto eziningi-ningi. Soba nehabhu elenziwe ngegolide mhlawumbe izintambo eziyinkulungwane. Socula simemeze sisine ngalo. Haleluya! Iwundlu losula izinyembe zethu. Soba nelilodwa elihle kakhulu iviki lokuza ekhaya. Minyaka yokuqala ezinkulungwane eziyishumi. Sinika indlela ekahle yalo. Asilicule futhi anikuthandi lokho na. Precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name. Cabangani nje igazi eliligugu lendodana kaNkulunkulu uQobo lisindise langcwelisa abantu abamangalisayo begama lakhe futhi babizwa ngumlobokazi wakhe. Amen. Nakuba lapha benganakiwe futhi bedeleliwe, ngolunye usuku inkosi iyoletha abakhethiwe bayo phakathi kwesango futhi kufanele konke sonke kanye kanye manje. Lapho sesingaphakathi kwamasango eparele sofunda into eziningi-ningi. Soba nehabhu elenziwe ngegolide mhlawumbe izintambo eziyinkulungwane. Socula simemeze sisine ngalo. Iwundlu losula izinyembe zethu. Soba nelilodwa elihle kakhulu iviki lokuza ekhaya. Unyaka wokuqala oyizinkulungwane eziyishumi. Asikhawulane sisacula lelo. Precious igazi eligugu lendodana kaNkulunkulu uQobo lisindisile langcwelisa abantu abamangalisayo begama lakhe futhi babizwa ngumlobokazi wakhe. Nakuba lapha benganakiwe futhi bedeleliwe, ngolunye usuku inkosi yoletha abakhethiwe bayo phakathi kwesango futhi ufanele every manje asenyusele izandla zethu kuye. Lapho sesingaphakathi kwamasango eparele sofunda izinto eziningi-ningi. Soba nehabhu elenziwe ngegolide mhlawumbe izintambo eziyinkulungwane. Socula simemeze sisine ngalo. Iwundlu losula izinyembezi zethu. Soba nelilodwa elihle kakhulu iviki lokuza ekhaya. Unyaka wokuqala oyizinkulungwane eziyishumi. Tanda ganga uJesu, oh Tanda ganga uJesu, oh Tanda ganga uJesu, ngoba wangithanda kuqa so zengam shiya ah so zena shiya ah so zengam shiya ngoba wangithanda kuqa. Angisoze ngamshiya ngoba ungimele. Amen. Ungumsindisi wami. Nanxa yokuthi wangifela, angifanele, kodwa ngoba wangithatha njengowakhe uQobo, uba yimi ukuze mina ngibe nguye, uba yisoni futhi wathatha izono zami ukuze mina ngibe yindodana kaNkulunkulu.
How I love Jesus.
Oh. Kosi Jesu ngikhulekela ukuthi uzophilisa udadewethu futhi umenze aphile Nkosi ngenxa yenkazimulo yakho egameni lika Jesu. Thando Jesu ngoba wangithanda kuqala.
Ngabe lawo maculo amadala akukho akwenzayo kini na? Ngikhumbula umndeni omncane wamakhaladi wawuvamise ukukhuphukela lapha indoda omkayo intombazanyana. Manje ake nje angikwazi ukulicula kodwa ngizolizama, ngizwa umoya ongcwele uphezu kwami. Amen.
What precious love that Father
Lalithi, uthando ligugu kanje ubaba ayenalo ngesizwe sika Adamu esiwileyo, wanikela ngendodana yakhe eyodwa kuba ihlupheke futhi isihlenge ngomusa wayo. Ngiyakuthanda lokho.
What precious love that Father had for Adam's fallen race.
Uthando oluyigugu kanje ubaba ayenalo ngesizwe sika Adamu esiwileyo, wanikela ngendodana yakhe eyodwa ukuba ihlupheke futhi isihlenge ngomusa wayo. Ngiyakuthanda lokho, anikuthandi nina na? Akukho okuthize ngalo na? Manje leyo milayezo ilikhuni futhi inesandla siqinile futhi iyasika. Linjalo-ke izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhla ngothi zombili. Kodwa uma sekuphele konke, niyabo umoya ongcwele omkhulu uhlezi lapha endlini ndawo ndawo uqaphele izingelosi. Manje-ke emva kokuba sekuphele konke, simbone lula ingalo yakhe nezibusiso ziqala ukwehla. Siphakamisela izingalo zethu kuye futhi simkhonze ngobumnandi bukamoya ongcwele. Akukho okuthize okukwenza kuwe na nje, uyawuhlanza ukunika ukuqala okusha okubuyisela ezweni. Bangaki ogulayo manje na uthi ngizele ukuzophiliswa kulokhu kusa? Leli yihora lokuphiliswa kwami. Uyedwa, babili, bathathu, bane, bahlanu, cishe nesishiyagalombili noma ishumi lenu kulungile. Angazi noma abantwanyana bami lapha kukhona abebengangenzela khona, nizokwenza lokho na? Angazi noma nonke beningeke yini nivele nize ngqo ngemumva nikuphukele lapha isikhashanyana. Manje ngizonicela nonke ukuba nehlele ngqo ngase-altari lapha sisakhuleka, sisalokhu sisacula. Akuthi labo abazogcotshwa futhi bakhulekelwe. Mfowethu Neville woza futhi sizobakhulekela, bese siba nenkonzo papathizo wamanzi, bese-ke kuba ngokuphuma ngokusemthethweni cishe ngelesibili noma elesithathu, cishe imizuzu eyishumi ikakhulukazi. Ngiqagele kulungile.
What precious love that Father had for Adam's fallen race.
Uthando luyigugu kanje ubaba ayenalo ngesizwe sika Adamu esiwileyo, wanikela ngendodana yakhe eyodwa ukuba ihlupheke futhi sihlenge ngomusa wayo. Uma noma ubani azi ukuthi ubuphi lowo mndeni wamakhaladi omncane, ngifisa sengathi bangakhuphuka balicule lelo futhi benzele mina ngesikhathi semvuselelo. Kwakusezansi kuBroadway lapho ndawo ndawo. Ngiyakhohlwa ukuthi igama labo lalingubani, indoda, umkayo, intombazanyana.
What precious love that Father.
Babe nalokho kuma kancane kulo, niyazi lapho wenza lokho. Uthando luyigugu kanje ubaba ayenalo ngesizwe sika Adamu esiwileyo, wanikela ngendodana yakhe eyodwa kuba ihlupheke futhi sihlenge ngomusa wayo. Ngiyabona ukuthi kuyini na? Isizwe sika Adamu sasesiwile, sazalaniswa kwehle njalo. Owesifazane weze wehla ngomugqa njalo kusukela empeleni ekungakholweni ngokomoya ezwini likaNkulunkulu kuya kwezocansi kuya kuzo zonke izinhlobo zokungcola, wehlele engxenyeni ephansi kunazo zonke. Futhi uthando oluyigugu kanje ubaba anikela ngalo nxa yesilo sika-Adamu esiwileyo wanikela ngendodana yakhe eyodwa kuba ihlupheke yehla phansi okwedlula konke okwakukhona futhi sihlenga sibuye senyukele ezwini lakhe isihlenga ngomusa wakhe futhi manje kulokhu kusa simi ngomusa wakhe sithi singabantwana bakhe sinelungelo kulezi isibusiso uJesu Kristu wafa ukuniphilisa nonke kunjalo wakwethembisa futhi lapha siyazi ukuthi lelo iqiniso ibangaki enaziyo ukuthi iqiniso na manje-ke yimpahla yenu kungokwenu okwenu manje-ke yinye kuphela into enganivimbela ukuba ningakutholi lokho okungukuthi usathane ezama ukunitshela amanga okuzalanisa wathini unkulunkulu na yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemvimbo yayo siphilisiwe thina niyakukholwa lokho ukuthi kuyizwi likankulunkulu na manje ningamvumeli usathane anitshele lutho olunye izwi kankulunkulu lathi hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli kukho okudaliweyo kuze kufike phi na ezweni lonke akukafikwa kulo okwamanje lonke izwe kwakuzothatha isikhathi eside kangakanani lokhu na kuze kube sekupheleni kwezwe ini hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli bekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo igama lami bayakukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kuba nangozi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda lelo yizwi manje lala kulokhu yonke imigomo kankulunkulu lala kulokho ngqo bese-ke uza kuleyo ndawana futhi ukuthi nkulunkulu sengiphendukile ngibhaphathizwe egameni likajesu kristu sengiliqondile igazi sengiyiqondile indodana kankulunkulu ngiyakuqonda baba wami ungibusisile ngomoya ongcwele manje usathane uzama ukungihlupha futhi angigulise ngiza ngesibindi amen akukho kulahlwa ngiligcinile izwi lakho ngihlale lapha njengohezekeli inkathi inkosi ithi tshela izaya yehla umtshele kazukuphuma kulowo mbhede uzofa wathi nkosi ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo epheleleyo ngidinga iminyaka lulwe ngeshumi nesihlanu inkosi yatshela umprofeti buyele emuva umtshele ukuthi ngimzwile uzophila kunjalo uguqula izinto yileyo ndlela ofanele uze ngayo akukho kulahlwa uma kukhona ukulahlwa nje ulwa nomoya nje ufanele uze lapho ohlanzeke futhi ucace khona ngiyakukholwa ngimi lapha nkosi ngiyakukholwa uma uyisoni futhi ungamazi unkulunkulu tshela unkulunkulu khona lapha usingi ngifuna ukuphiliswa ngifuna ukukhonza wena kodwa nginika wena manje inhliziyo yami ngilapha sebenzisa mina njengomprofethi ethempelini wathi ngilapha thuma mina nkosi nengelosi yathatha ilahle lomlilo manje sisebandleni ezinkundleni zokushumayela sisebenzisa olunye uhlobo lwenkonzo phakathi lapha ibhayibheli lakusho okwebandla uma ekhona ogulayo phakathi kwenu makabize amalunga ebandla nibagcobe ngamafutha futhi nibakhulekele umkhuleko wokukholwa uyamsindisa ogulayo niyakwazi lokho uJakobe wesihlanu eleshumi nane umfowethu neveli lapha umelusi wethu olungileyo othunywe ngunkulunkulu indoda egcwele umoya ongcwele bangaki umqaphelile umfowethu neveli ekhwela na nikuqaphelile na ngimzwile eprofetha ngesonto ledlule ukuqala ubani owayeyo-ke acabange ngumshumayeli we-methodist ukuthi wayiyo-ke ame kanjalo na kodwa ngenkathi umoya ongcwele ufika phezu kwakhe kukhona okwenzekayo niyabo yebo bafika bangene kukho ngqo ngokuzenzekelayo nje niyabo ubuyela ngqo ekuzalweni okufaneleyo khona-ke ufanele ukuqhubekele phambili faka ukuphila ohlamveni lombila bese ulufaka esimweni esifanele liyomila luyeke kanjalo nje liyomila kweyile ndlela nangebandla uma ungake uze ubuyele entweni efaneleyo uhlale lapho nje lokhu uqhubeka ukukhanya kwelanga okufanele namanzi nezindumiso nohaleluya namaculo nezinto uyoletha lokhu kuyokukhuphula ngqo kuze kufike endaweni lapho ongafinyelela khona bese uyathola konke kungenzeka kwabakholwayo manje uma enigcoba ngamafutha mina ngizobeka izandla phezu kwenu manje kuqala ngizonikhulekela nonke futhi ngifunani na ngasemgqeni ukuba nibeke izandla zenu phezu komunye nomunye manje bekani izandla zenu nje phezu komunye nomunye Ngikwenzelani lokho na manje iBhayibheli alizange lisho ukuthi uma umfowethu Branham ebeka izandla zakhe lathi lezi bonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo unjalo na bebeka izandla zabo izandla zenu sifana nanoma iziphi nje ezinye izandla niyabo empeleni izandla zikaNkulunkulu esisemqoka futhi kanjalo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda manje izandla zenu ziphezu komunye nomunye asikothamisa amakhanda ethu ngifuna nina nonke ibandla phandle lapho khulekelani laba baba wethu wasezulwini siletha kuwe lo mugqa omkhulu wabantu abagulayo uNkulunkulu ucabanga nje abaningi balaba phakathi lapha ngethemba ukuthi bonke bangabantwana bakho abazalwa ngumoya bagezwe egazini bagcwaliswe ngumoya ongcwele balungele ukufika nosathane ngeke afinyelela kubo ngaleyo ndlela ukubenza bone ngeke afinyelela kubo ukubenza bangabazi izwi lakho ukuthi liyiphutha futhi bayaqhubeka futhi bayalandela nje kuze kuyothi ngci kodwa ke uzama ukuvela ahluphe umzimba wabo ngoba uyazi ukuthi umzimba wabo useyisono kodwa umphefumulo wabo usindisiwe umzimba wabo unofanele ubuyele othulini kodwa umphefumulo wabo uye kuNkulunkulu ngakho uzama ukuhlupha leyo ngxenye lokho angahle akwenze kodwa ngijabula kakhulu ukuthi wafaka nensindiso yalowo mzimba futhi lesi yisibambiso sokuvuka kwethu kuphiliswa kwemizimba yethu futhi inkosi erekodini namhlanje izigidi zemphefumulo izigidi zemizimba ophilisiwe ngakho siyazi ukuthi unguNkulunkulu futhi manje babeka izandla zabo phezu komunye nomunye babuke inkosi omunye ukhathalela omunye omunye ufuna ukwazi kungakhathaleki ukuthi bandlalini abasonta kulo ukuthi banakuzihlanganisa kuni ukuthi bambala muni noma nkoloni balokho akuhlangene nalokho inkosi bangabantwana bakho abanye babo bayimethodist abanye basonta ebaptist abanye basonta epresbyterian mhlampe abanye ikatolika angazi abanye bayipentecostal kodwa awubazi ngalelo gama ubazi njengabakho bathengwe ngegazi futhi bami lapha bekholwa yizwi futhi beza ngesibindi futhi ngiyaba khulumela njengenyeko yakho uNkulunkulu kwangathi ungebe khona noyedwa umuntu obuthakathaka kulendlu uma sekuphele inkonzo kwangathi bona bonke bangaphiliswa njengoba ilunga elidala lakho eligotshiwe liyaphambili libeka lawo mafutha amancane ehla ebunzini labo lokho kufanekisa amafutha umoya sibeka lokho lapho ukwazisa abantu ukuthi lamafutha omnqumo ongakaze uthintwe abekwe phezu kwekhanda labo ngokufana nokufika kukamoya ongcwele manje ke uma ngibeka izandla phezu kwabo uqobo lwami bangathi bangaya ezihlalweni zabo bejabule kakhulu bethokoza umsebenzi osuqediwe sekuphelile sebephilisiwe baye ekhaya kuba baphile siphe khona inkosi nokumemeza nezindumiso zizophakama kulo lonke idolobha ezindaweni ezehlukene ezizungezile lapho laba bantu bezoya khona niyazi kade ngiphethwe yisisi kodwa sesiphelile kade nginokuthi nokuthi izifo ezithize kodwa sesiphelile ngizwile nje lo mlayezo ngalokho kusa ngizalwa ngokubuyiselwa ezwini futhi ngibuyela ezwini futhi ngiyalikholwa izwi futhi manje sengiphilile siphe khona baba ngibanikela kuwe egameni lika Jesu Christu manje amakhanda ethu ekhotheme ngifuna ilunga liye phambili makube Teddy uma uvuma abanye benu bacule ukholwa kuphela ngakho konke nje ongakwenza manje futhi makuthi labo osedlulile baye esihlalweni sabo ngqo njengoba sigcoba futhi sibakhulekela Thank you. egameni lika Jesu Kristu Baba ezulwini njengoba ngibeka izandla zami phezulu kwalona wesifazane namafutha esese